Sanibona nekuseni, ngiyajabula ukuba lapha kulokhu kusa futhi siyajabula sithokozela lenhlanganyelo enkulu ngakula maculo amadala okhona. Siyakuthanda lokho, anikuthandi na? Ikhorasi inika amen. Yilokho ayikho u-amen. Niyabo unezi lokugcina ukulisho. Bengihleli lapha yangikhuluma nomngani wami omdala uMfoti Brown ngenkathi yamaculo laliqhubeka. Futhi wathi, Mfoti Branham, angikaze ngibone kuze kwaba yizolo obukhuluma ngakho. Wathi, ukuba abantu nje bebengangena kulokho okhuluma ngakho. Wathi, sonke sithiyo besiyodede endleleni. Lokho kunjalo impela. Lokho kunjalo, kunjalo impela. Uma nje ubungakuxakathisa, ubungakubamba, niyabo. Ngikhuluma kumngani wami osemncane u-Annie Fendler. Ngikakele abanye benu phandle ekuxhumaneni ngocingo bazomkhumbula u-Eli ukuthi waphenduka kanjani, ukuthi waholela kanjani enkosini. Ngasikhuluma isingisi esihle, noma ngingathanda ukuba naye lapha eze asho izwi. Futhi uthola owi bakhe nowu konke kuxovekile. Bengibuza uma ngikhumbula isikhathi eshawona lapho esihlala khona, kwakunendoda eyafa emhlanganeni ngo yawela ngale sihlaleni sayo isifile iluthela. Sathulisa wonke umuntu, sakhuluma izwi lenkosi phezu kwakhe, uyabuya uyaphila, kubuyela ngo phezu kwakhe, abangaze babe phezu kwalokho, ufuna sibuye futhi. Ngiqonde ukuthi eFrance kulokhu kusa kunamaFrentshi elingcono angaphezu kwezinkulungwane ezimbili azile izinsuku eziningana ukuthi sizoza silethe umlayezo eFrance ngesiFrentshi. Sonke isizwe samaProtestane, ingxenye yamaProtestane yesizwe saseFrance. Futhi ngakho si kuyaqala nje kuqhakaza manje, kuyaqala nje ikhoba lihlubeka ukuze ukolo ulalise lapho manje, niyabo. Ngakho yibani nilokhu nihloniphile nje, nilokhu nikhuleka, niyabo. Khumbulani, bona labo abalinde enkosini benza busha amandla abo. Manje kune ngangi sengiba mdala impela, futhi ngacabanga ngabe ngabe iyoba khona enye imvuselelo. Ngiyobona isinye isikhathi na? Futhi nje khumbula, entshonalanga kuyofika umgibeli wehashe emhlophe, siyogibela kulo mzila futhi. Lokho kunjalo, kothi nje singalungela kwizithembiso, niyabo. Manje ngifuna ukuthi kumfowethu Leo, bengikhuluma nomfowethu Wood izolo ebusuku, umfowabo engolapha. Mfowethu Leo, uma wena neqembu elincane elixhumene ngocinga enhla lapho kulokhu kuza, dadewethu Mesia, ubaba wakho ulapha, ngimbonile izolo ebusuku, ungalapha endlini ndawo ndawo, futhi ubukeka kahle igcokama. Ukusa aphilisa ngakho phezulu etabanekele kwakunodaba olubili olukhulu komdlavuza efa ngempela, futhi lolubili lwaphilisa. Futhi ubaba wakhe indoda endala isekuhlaselweni inhliziyo yakhishelwa enkazimulweni kaNkulunkulu, futhi usemhlanganweni lapha ndawo ndawo. Angimboni phakathi kwesixuku manje, kodwa ube lapha izolo ebusuku. Ngiyanibingelela nonke phandle ezweni lonke lapha kule ndawo izimangaliso ye-Life Tabernacle lapha eChef Report, nesixuku sonke siminyene ngosonto sikole. Ngiyazi ukuba bengihlala eChef Report angisho lutho olumelene nanoma ubani, kodwa lena bekungaba yindawo ebengingeza kuye ebandleni khona lapha e-Life Tabernacle. Leli akusilo ihlelo. I-Life Tabernacle iyinamhlanje iyithabenakele elingakhethi ihlelo. Baphuma ehlelweni ngoba bemukela mina nalomlaze engiwushumayelayo. Umfowethu Jack Moore, umfowethu nomngani, wasuswa emahlelweni ngoba wazihlanganisa nami. Futhi ngakho ngicabanga ukuthi kumfanele ukunconywa kunjalo. UNkulunkulu ambusise futhi uphakamisa izandla zakhe emkhulekweni, futhi ngikholwa kanye naye. Futhi manje udadewethu Moore angimboni ndawo yebo emuva lapha. Ubukeke njengentombazane esencane ehlezi lapha ya kulokhu kuza. Konke lokhu kugqoka okusha, futhi kubukeka njengengubo yephasika. Futhi kubukeke sengathi umfowethu Jack ubengamazi ngisho naye uqobo lwakhe. Manje udadewethu Moore, impela siyamkhumbula u-Anna, Janet noDon nabo bonke. Ngiyajabula ukuhlangana nomfowethu Nolan, ubengomunye walaba esihambisana nabo lapha. futhi umfowethu eningi ngicelile izolo ukuthi angemcule yini lo amen nginaye rekodini futhi ngiyigugisile into ngokuyiphindaphinda ngiyilalela amen ngicabanga ukuthi unephimbo lalokho wedlula noma yimuphi wabo No, Chuli omncane ngimqaphelile ababili babukeka nje njengomfowabo nodade wabo ababukeki na bangumyeni nonkosikazi babukeni ngamunye wabo nibone ukuthi kungani bebukeka nje ngcamashini yabo futhi ngempela izithandana ezincane ezithandekayo lokho ngokuthi niyazi lokho yi umfati Palmer osanda kukhwela izitepisi zegolide nje leyo yindodakazi yakhe nomkhwenyana wakwakhe Naloko yi ngempela ungumthelele ukuqeqesheni kwakhe umntwana futhi unabange futhi abefundise abaganiwe nabo nalaba ngabavangeli futhi basentsimini yabo nabanye ngakho nje kukhulu angikamboni udede wethu iPalma ngempela angazi noma ngiyomazi uma sengimbonile noma cha mhlambe ndawo kusobala semhlanganweni emuva ngemuva uNkulunkulu akubusise dede wethu iPalma Ikhizwe yami yakakazela ngaso sonke isikhathi uma ngicabanga ngakho umfowethu uPalma ubesanda nje ukukhwela izinyathele kwaze kwathi imizuzu embalwa ngaze ngathola umlezo ukuthi ubeseshonile angikukholwanga nje uBilly wangibiza nomunye wayebambe futhi babazi besingabangani abathandeka kakhulu nokwazi ukuthi useshonile bekuqhaqhazelisa ngempela kodwa sonke siyozodingeka sihambe kungagajaleki ukuthi singobani sifanele sihambe ngamunye ngamunye kodwa kunento eyodwa kuphela asizwe ukuphela kwendaba yonke nesaba uNkulunkulu futhi ugcine imiyalo yakhe ngokuba lona ngumsebenzi ophelele womuntu umshumayeli ishumi nambili manje anginaso isikhathi esiningi kakhulu salezi sifundiso sikasonto sikole futhi ngisho izwi Ake nisho, umfowethu Peregrine wenze into edumileyo, ungizwile ngisho izolo ebusuku, ngilahlekelwe uphisi wami omncane wezinwele ukungigcina, umemezele phandle lapho futhi wazama ukuthola omunye awundizisele kimi, ngathi uzulethi kakhulu, sengivele ngisho izwi. Ngizame iminyaka ukuthola okunye okuqedayo kodwa ngenkathi ngithola lokho kwakwelapha kodwa ngikukhohliwe kulesi sikhathi ngakho ngithe ukusha izwi kancanyana ngakho ningibezekelele uma nithanda ekukhulumeni manje bangako othanda usanda esikole na ohe kunjalo kuyinto enhle ukuthumela abantwana bakho kuqhabo angiqondise lokho into enhle kuletha abantwana bakho kuwo kunjalo kuletha abantwana bakho uze nawe bangaki owaziyo ukuthi waqaleka kanjani kuqala usanda esikole wethu na waqalela phi na England Wawubiza ngokuthini kuqala na? Isikole simanikini kunjalo. Sasibizwa ngokuthi isikole simanikini. Njengoba ngilikhohla igama lendoda manje eyayusungulayo, yengoba igama layo na kunjalo. Kunjalo impela. Futhi waqoqa bakho abancane ngwaqeli. Wayemanikini futhi babengenandawo abangaya kuyo. Futhi kukubi kakhulu. Wayesebangenisa, wayeseqala ukubanika izifundo ngeBhayibheli. Futhi usukhule waze waba ngenye yezinqubo ezinkulu kunazo zonke zebandla cishe impela namhlanje usonto isikole kuhle ukuhamba qinisekani ukuthi nize nilethe abantwana benu ngicabanga ukuthi ithabenekele lapha linothisha amakamela ahlomile iminyaka futhi kanjalo njalo nani baphendukile abasha elisanda kuza kuKristu nje landelani nihambisane ngqondo umlayezo uzani lapha elife thabenekele futhi bayonezela okuhle Manje kule busuku sizoba nomuntu omkhuleko ofashion endala sizokhulela abagulayo njengendlela esivamise ngayo mfowethu Jack Moore nomfowethu Brown ngiyakumbula ngibona umfowethu Brown ezama ukunikezela ngalawo makhadi omkhuleko nokuthi kanjani yena engumfundisi uqobo lwakhe nangalezo zinsuku emhlanganweni esibabeka ingcindezelo phezu kwakhe niyazi ngingumfowenu kulento niyazi ufanele ungenyusele lapho Oh mpela moye nesikade sinzima kodwa wahlala nje ngakho konke kwethembeka umfowethu Brown yindoda eyodwa ekahle futhi ngakho siyamthanda futhi njengoba ngibona sonke sobathathu sithola sigaqazela siya ngakwasa abasebegugile ukuphela kuyoba yini edabisa kakhulu uma singabeganga phakathi kwethu le nto enkulu esaziyo ukuthi iyiqiniso. Silungela ukubuyela emuva nje ngolungelo lezinsuku, sibuyele ebunsizweni bethu futhi ukuba singabe neze imizimba yethu iguqule yenziwe ukuba ifane naye ukuma. Ukuba uma leli dokodo lasemhlabeni lokuhlala kwethu lidilizwa, likhona selivele lilindile. Nengxenye ebongekayo yalo mngane othandekayo ukuthi inkosi uJesu ethandekayo, nina eningethemba ukuthi ngilitshele iqiniso, inkosi uJesu ethandekayo ngokunye ukusacishe ngelesishiyagalombili ngo yangivumela ngibone lelozwe. Manje kwakungesiyo umbono, kodwa angifuni ukusho lokho noma ngabe kwakuyini, kwakuyikho ngempela nje njengoba ngikhuluma kini lapha. Manje ngibubonile ubuso balabo bantu futhi angibaqondanga base bephenduke baba basha futhi nje babe yibo ngempela njengoba ngangibamba izandla zabo nezinto beyibo ngempela nje njengoba futhi kwangisiza ngoba ngangivamise ukuba nomqondo uma umuntu efile umphefumulo wabo nje wawunyamalala. Kodwa manje ke ngenkathi engicaphunela lokho ukuthi uma lidokodo lasemhlabeni lokuhlala kwethu selisivele sinalo lilodwa yabo futhi sizofanele sibe nayo yonke into ngokuthathu ukwenza ukuphelela yabo futhi kunomzimba wonke lapha bese ke lowo mzimba lapho ongumzimba wasezulwini bese kuba ke ngumzimba okhazimulisiweyo ekuvukeni yabo lokho kuwenza uphelele yabo. Ngakho yi akusiyo inganekwane, akusiyo umqondo, akusiyo umoya, ngowesilisa nowesifazane njengoba ninjalo khona impela nje. Bese kuthi ke eminyakeni edlula ngizibonile izindawo zabalahliwe futhi ngangilapho. Ngiyakutshela mngani, njengendoda endala anginibonise lokhu esizweni sonke kulokhu kuza ningalokothi nifune ukubuka leyo ndawo. Akukho ndlela nhlobo ebenginga kuba ngangiyingcwedi yokudweba ngebrashi bengingeke ngasidweba isithombe. Njengomfundisi ngeke nganichazela. Ngikhuluma ngesihogo sindawo evuthayo kubika kukhulu ngokuphindwe ngesigidi kunalokho ukwesaba okukhulu okuhambisana nakho. Futhi izulu noma le ndawo noma ngabe kwakukuphi angazi ukuthi ngingakubiza ngithi kuyini, wabhekisela kukho lapho njengemiphefumulo ephansi kwe-altari. Kodwa ngenkathi ku angikaze akukho ndlela yokuchaza ukuthi lokho kukhulu kanjani. Kune manje nizofanela nje nithathe izilami ngingumuntu nje niyabo, kodwa le mibono ihlala njalo ufezeka njengoba nginitshelile nje futhi niyazi yonke ibiqinisile. Lokho kuqinisile nakho noma ngabe yini eniyenzayo uma nigeja yonke enye into impilo amandla okubona kwenu noma ngabe kuyini ningakugeji lokho akho lutho olungaqhathaniseka nakho. Google agogo gama olimini lwesingisi engilaziyo elingakuzwakalisa. Uma ungathi kuphelele kungaphambili le kwalokho, kuhle kakhulu kungaphambili le kwalokho, kuphakeme kakhulu akukho akukho magama engiwaziyo angakuzwakalisa ngoba kwaku. Futhi khona ke ukucabanga akusikho kuphela kwakho nokho bengicabanga mina ngisawa kuza kulokhu na ngathi niyadlana. Wathi, hayi lapha, asidli lapha, kodwa uma sibuyela emhlabeni, siyomukela umzimba esidla kuwo. Awu, ngangibathinda, babe njengalokho nje, yabo, futhi bona, ngathi, awu, nine, oh, yebo, banomzimba, hayi nje inganekane, umzimba, siyazama umunye nomunye, bonke babe ngazi, babe ngikona izigidi zawo. Futhi ngathi, awu, ngifuna kumbona ongilethe lapha. Kwathi ungeke umbone manje kufanele ulinde. Ngathi kungani ningibeke phezulu lapha na? Wathi wawungumole mpilweni. Futhi kathi ukonde ukuthi bonke wa Branham na wathi qabo lowo banga bakho abaphendukela kuKristu niyabo. Ngakalaza futhi khona ke bonke ubusuku obunzima nezivivinyo kwedlulile lapho ngangibubona ubuso babo. Wesifazana semusha igijimela phezulu lapho obuye wesifazana omuhle kakhulu futhi nje wangigaxa ngezingalo futhi wathi mfowethu eyikuku futhi ngingane zedlule manje wayengowesifazane ngakho kodwa phakathi lapho akusoze kwaba nesono yabo izindlela zethu ziguquliwe lapho abasoze bakhulise izingane nhlobo lapho yabo. Niyabo bonke bafana yini enze umehluko umuzwa ingakho ngingakholele kudanseni kuyiphansi lendlu akukho muntu mina phambi kaNkulunkulu neBhayibheli lami ngiphile ngokuhlanzeka njengaleyo ndlela empilweni yami yonke ngenkathi ngisengumfanyana konke kudlule ebunsizweni bami noma yibi intombazane engake ngaphuma nayo ngingahamba ngqo ngibuyele kwahluleleni nayo niyabo kodwa akukho ndoda angikhathali ukuthi ngubani engavumela isifazane ekwakhiweni kwesifazane azigonene uqobo asondele kuwe uma uyindoda ngempela ephilile kunomuzwa kodwa wawungekho lapho akukho zindlala nonke niyindlala efanayo niyabo nje olumsulo uthando olungaxutshwe nalutho lokudade wethu nobufo wethu olungaphezu kokuba belungaba njalo kweyakho ngisho kweyakho ugone indodakazi yakho uqobo encane niyabo indodakazi yakho uqobo nokho yenziwe ingowesifazane futhi ungowesilisa niyabo ungadala into ethize kodwa lapho ngeke isono sesiqediwe sekwedlule konke niyabo ngempela nje lwangempela uthando lungcwele futhi ngabuka lowesifazane kwakubukeka sengathi kwakunezigidi zawo lapho futhi bonke benezinwele ezinde nezingubo ezimhlophe ezishaya phansi futhi lona wayekhuluma nami wathi awumqondi na ngathi qabo wathi wayelapha eminyakeni engamashumi esishiyagalolunye ngenkathi umholela kuKristu. Umuzi omangalisayo umsindo omnandi kakhulu niyabo akukho ndlela nje yokuba uke uchaza ukuthi kuyini nje thatha izilami uma ungikholwa qiniseka ukwenza shisa lonke ibhuloho lezwe emva kwakho ngicela ukuthi ibandlali qala ukuzwa umlayezo futhi liqala ukuqonda kodwa bangani lalelani sifanele sanekwe ebukhoneni bendodana sifanele sivuthwe ukukholwa kwethu akuvuthiwe ngokuhlalipha sizomleza uNkulunkulu asiphe wona futhi sibone izibonakaliso asikhombise zona futhi kufakaziswa ngeBhayibheli kulapho kodwa ibandla lidingeka kangakanani ukuba leneke ebukhoneni bakhe lize lithambe niyazi futhi libe mnandi emoyeni ukuze lizobhukuda phansi ngesinye isikhathi ekukhulumeni umlayezo nithola idluzula ufanele kubhodloze kanjalo ngoba ufanele usiqinise isipikili kusenza sibambe kodwa uma ibandla like la kuthola abakhethiwayo babizelwa ngaphandle futhi bahlukaniswe khona ke ebukhoneni kukaNkulunkulu ngiyazi kuyoba yinto sengathi abantu wayelapho ngenkathi lithatha uhlwitho lwalo. Bengizokhuluma kulokhu kusa ngokuthi uhlwitho kodwa nje anginalo iphimbelenele kukwenza futhi ngakho nje ngibekezeleleni isikhashana engifuna ukukhuluma ngakho indaba yokuthi indawo kaNkulunkulu kuphela ihlinzekelwe yokukhonzela manje kuyindikibe enkulu kakhulu ngakho asikhuleke manje futhi phandle emazweni kulokhu kusa noma ngabe ukuphi khothamisani amakhanda eni okwemizuzwana embala nje yiba qotho ngempela manje sisondela ezweni likaNkulunkulu okunguNkulunkulu esimweni sencwadi. Qalise omkhulu walencwadi yimbewu siyafundiswa ukuthi umhlanyeli wayehlanyela washo kanjalo umqalisi. Manje siyaqonda ukuthi imbewu izokhula uma isohlobweni olukahle lomhlabathi. Ngakho baba ungasusa kulokhu kusa wonke amakhakhasi nameva nokungakholwa nemicabango encikazayo enhliziyweni yethu ukuze izwi likaNkulunkulu likhule ngokukhululeka liniselwe ngumoya ezinhliziyweni zethu ukuze sibe ngabantu bakaNkulunkulu sibe khona baba lokho yizinhliziyo zethu hayi kuphela kithi esesikuqondile lokhu kodwa kwangathi kungaba khona nabanye ezweni lonke yonke inhliziyo yomuntu ngamunye ivuta ngothando nokuthamba uyohamba ukuba azame ukukuzuza umfo wethu olahlekileyo udade wethu olahlekileyo sibe khona namhlanje nkulunkulu Sibuka ngakho konke kuwe ngokuba wena ngumqondisi wethu nenkosi yethu ngakho siyakhuleka ukuthi uzosiqondisa ezwini lakho namhlanje futhi usipho kwezibusizo zakho ngomusa wakho nangegama lakho siyakucela amen Manje azithathe kwendikimba yethu ngifuna ukufunda encwadini kaDeuteronomy iTestament elidala okokuhlela umbhalo nje nginamanothi ambale ngiwabhale ngokushesha emva kokuba sengibuye kudleli kwasekuseni nomfowethu Venu Angizange ngitshele ukubonga indoda ngale kulelo hotela leso sitolo othenga udlele kuso ngobunye busuku eyakhokhela ukudla kwethu kwakusihlwa Ngokusazi nami nentombazanyana yami ngangilapha futhi ngenkathi ngiyokhokhela isikweletu sami omunye waye sesikhokhelile noma ngabe kwakungubani ngiyabonga wathi indoda ehleze kugcineli kwebhentshi kusobala kwakuneqembi lonke phakathi lapho esasilazi Manje ngihlobo lwekikapu into efana naleyo indawo phandle lapha isitolo thenga udlele kuso esasikuso ngiyakubonga noma ngabe kwakungubani wenza lokho ngamunye wenu uNkulunkulu anibusise manje esahlukweni seshumi lesithupha sikaDeuteronomy ngokugcinwa kwepasika ngakho sifisa kufunda cishe amavesi okuqala ambalwa amana okuqala noma amahlanu amavesi esithupha lapha Gcina inyanga kaabibi nilenze iphasika lokho kuchaza uApril inkosi uNkulunkulu wakho ngokuba ngenyanga kaabibi inkosi uNkulunkulu wakho wakukhipha eGibhithe ebusuku
Therefore sacrifice the Passover unto the Lord thy God.
Uyabunikela ngephasika enkosini uNkulunkulu wakho ezimvini nasezinkomeni endaweni inkosi eyakuyikhetha ukuba kuhlale igama layo. Uyakudla isinkwa esingenamvubelo phakathi kwaso izinsuku ezisikhombisa. Uyakudla esingenamvubelo isinkwa. Isinkwa lapho uphuma ezweni laseGibhithe ngokunonopha ukuba ulukhumbule usuku ophuma ngale zweni laseGibhithe zonke izinsuku zokuhamba kwakho. Abuyiku isinkwa esingenamvubele kubonakala kuwe emikhawulweni yakho yonke izinsuku ezisikhombisa futhi abuyiku sala nyama oyihlabile ngosuku lokuqala kusihlwa ubusuku bonke kuze kuse awuna kuhlaba iphasika phakathi kwamasango inkosi uNkulunkulu wakho akunika wona
but at the place which the Lord thy God has chosen to place his name in.
Kepa, endaweni eyikhethile inkosi uNkulunkulu wakho ukuba igama lakhe lihlale kuyo. Lapho uyakuhlaba iphasika kusihlwa ekushoneni kwelanga ngesikhathi ophuma ngazo eGibhithe. Manje kwangathi inkosi nganezele izibusiso zayo kufundeni kwezwi layo. Manje ngabe ama microphone anokungezwa ngale kuyona izolo ebusuku ngizwile ukuthi abenjalo nizwa kahle yonke indawo la anizwa lokho sekungcono na lokho sekungcono ngikhuluma ngama microphone phansi kanjena na ngithe nje ukusha izikancane ngakho ngimi ngisondele kulokhu ukusa ngaleyo ndloso futhi ngithemba ukuthi uMfowethu Perry angakukhiphela lapho senizwa kahle manje na Ngicabanga ukuthi sebekulungisile, kulungile. Manje ipla into engifuna ukukhuluma ngayo kulokhu kubuza ingukuthi uNkulunkulu nendawo eyodwa kuphela umkhonzi ahlanganana khona noNkulunkulu. Indawo eyodwa kuphela. Eminyakeni abaningi ufuna indawo eyimfihlo kaNkulunkulu yonke iminyaka. Ujana Jobe wayefuna ukwazi ukuthi wayehlala kuphi uma kuphela ngingaya endlini yakhe futhi ngingongothe eminyango yakhe Ujobe wayefuna ukuthola indawo kaNkulunkulu yokuhlala ngoba lapho uNkulunkulu nomndeni wakhe ukhonzwa ndawonye
in the message yesterday morning we find out
njengayizolo emlezweni izolo ekuseni sithola ukuthi kunakwenzeka komuntu ukuba akhonze uNkulunkulu ngeze ngokukhonza okuqotho. uNkulunkulu usilungiselele zonke lezi zinto, kodwa into yakho ingukuthi sifanele sihlole ukuthola ukuthi zikuphi. UPawulu watshela uTimotheo ukuba ahlole nokuthi abe kuso isikhathi futhi kungesiso isikhathi alungele ukunikeza izwi noma ngethemba elaliphakathi kuye. Manje zonke lezi zinto ziphakathi lapho futhi siyathola ngesinye isikhathi. Ngithanda ukuza ishi report lapho nje sinamaviki athi mawabe mabili noma mathathu nje ukuthatha imizuzu engamashumi amathathu ubusuku futhi ekufundiseni nje niyabo. Hlalani nje ezwini ngo lezi zindima eziyimfihlo niyabo, lapho ebesingathola khona ukuthi nje kungena kanjani. Futhi nivele nibhekisise nje, nilandela ukuqondisa kukaNkulunkulu. Sinye kuphela sihluthulela emnyango ngamunye, kunjalo. Futhi asike esinye isihluthulelo, akunendaba ukuthi kubukeka kufana kanjani naso. UNkulunkulu akanaso isikelemkhiye, unesihluthulelo esisodwa nje. Futhi manje nizofana nibe naleso sihluthulelo. Kungenjalo umnyango ngeke uvuleke isihluthulelo. Akunendaba ukuthi uqobo kanjani, uzalokhu ngeke wasivule isihluthulelo salowo mnyango. Manje bangaki obese kudleli kwasekuseni kwayizolo ngokunyokusana? Kulungile, ngicabanga ukuthi kakhulu impela okungenani amaphesenti angamashumi ayisishiyagalolunye enu noma ngaphezulu. Kwendlalela lokhu engizokusho, uDavide wayeyinkosi egcotshiwe, egcotshwe nguNkulunkulu, inkosi enkulu kunawo wonke u-Israyeli ake haba nawo ngaphandle kwenkosi uJesu onguNkulunkulu ogcotshiwe. UDavide uyindodana yakhe, noma uJesu wayeyindodana kaDavide ngokozalo inyama, futhi uzohlala esihlalweni sobukhosi kaDavide njengoyedwa, adle ifa njengenkosana njalo idla ifa lesihlalo sobukhosi benkosi. Kabelani, manje lo Davide ongogcotshiwe nokho ngogcobo ayelwenzile waphuma entendweni yenkosi nalolo gcobo. Yabo bonke abantu engathathi ukuhamba kombhalo noma isithuthulelo kulesi sambulo, bonke begcotshiwe futhi bona bonke kanye kanye bememeza futhi bedumisa uNkulunkulu ngento eyayibukeka yimpela, ukubuyisela izwi likaNkulunkulu endlini kaNkulunkulu. Kodwa uDavide wayeyinkosi, hhayi umprofethi, niyabo. Kwakukhona umprofethi ezweni ukuba akwenze ngaye, futhi uNkulunkulu akawuhloniphanga wonke umnyakazo ngoba abazange basebenzise isihluthulelo esiyizo. Umnyanga uzake uvuleke isithuthulelo. Futhi manje sifanele sikukhumbule lokho futhi sikugcine lokho engqondweni. Kune yonke into uNkulunkulu indlela iyodwa ethize izofanele yenziwe, nalokho kuyakuxazulula.
Now there God has a one certain church.
Manje lapho uNkulunkulu wayenebandla elilodwa elithize ahlangana kulo nabantu, futhi uyone mbukela kulelo bandla futhi hhayi elinye ibandla. Ngisho lokhu ngoba kukaningi kakhulu ngingaqondwa nabantu ungitshelile ngithi ungumKristu na, ngiyibhaptisti, ungumKristu na, ngiyimethodisti, ungumKristu na, ngiyipentekostal. Manje niyabo, lokho akuchazi neyodwa into kuNkulunkulu. Waba ujikeleza nje nesihluthulelo okungesiso, kodwa kunesihluthulelo esiyizo sinye lapho uNkulunkulu akazange athembise ukuhlangana nawe njengeMethodist noma njengeBaptist noma iPentecostal noma alikho elinye ihlelo. Yena akawanaki ngisho amahlelo amelene naye. Phezu kwalowo mlezo omude ngizowuthola ethabanakele khona masinya. Kuthi-ke umfowethu uJack uzowuzwa, futhi khona-ke ningabona ukuthi nifuna kwenzani ngawo ngoba uzoteyishwa. Manje abantu benza sengathi uNkulunkulu ubophezelekile nje ukuhlangana nabo esisekelweni sesense yabo yezenkolo. Manje abantu benza kanjalo, abayikuzimatanisa ngisho nanomunye nomunye. abakamthathe munye noma iPentecoste ayizukuzimatanisa ne-oneness, kanjalo ne-oneness ayizimatanisa nabakamthathe munye. I-Methodist ayikuzimatanisa ne-Baptist ngoba oyedwa ngomthetho nomunye ngokakhalini, ngakho abanenhlanganyelo nhlobo. Futhi bawayinde imiqondo yabantu kabi kakhulu ngangokuthi bamelene ngisho omunye nomunye. Ngahamba ngayokhuleka ngesinye isikhathi esedlule egumbini esibhedlela. Kwakunenenekazi lilele lapho ligula kakhulu liya ekuhlinzweni babelibheke ukuba life. Elinye inenekazi lilele lapho ngabizwa ukuba ngilikhulekele, ngathi kulo, ungakuphatha kabi uma nje umzuzwana ngikhuleka na, lase lithi dozalelo khethini. Ngase ngithi ngiyaxolisa, ngathi bengizocela umkhuleko nje, lathi dozalelo khethini. Ngathi yebo ma'am. Lona nendodana yalo behlezi lapho ebukeka enjengoRicky omncane ovamile. Ngase ngithi awu, awusiyo umKristu na? Lathi si-Methodist. Ngathi awu, angizange ngikubuze lokho, ngikubuze ukuthi ngabe ubungumKristu yini, yabo? Futhi ngakho lathi dozalelo khethini. Yabo, ngoba umunye owayengesiye e-Methodist wayezokwenza umkhuleko kowesifazane ofayo okungukuthi lalifa nalo, kodwa ngoba kwakungahlangene nenhlangano yalo qobo lalingafuni ngisho lokubuzwa noma lingazihlanganisi ngalutho nawo. Uma lowo kungesiye umFarisi, angigaze ngimbono yedwa. Lindani nize nizwe icala lenyoka enobuqili. Ehe, kulungile. Manje bacabanga manje ukuthi ihlelo labo yilona kuphela eliregister noNkulunkulu. UNkulunkulu akayikukuzwa ngaphandle uma uyi-Methodist noma i-Baptist noma umthathe munye noma i-oneness noma into efana naleyo. Lelo iphutha naleyo yinhloso yami, kodwa uma kukhona isifiso sinjalo emiqondweni yabantu nezinhliziyo ukuba ngabaqiniseleyo, angikholwa ukuthi owesifazane wayekwenze ngoba kumbe noma ubani omunye. I-Methodist ibingesukume futhi imelane nebandla le-Methodist ngoba wayazi ukuthi yayinephutha. Indoda icabanga ukuthi kuqinisile. Angikholwa ukuthi umthathe emunye ubengagxeka i-oneness noma i-oneness umthathe munye nePentecoste ngoba ifuna ukwehluka. Icabanga ukuthi iqinisile futhi ufanele uhloniphe umbono wayo. Uyazi ublankethe weluleka icala omabili, kodwa khumbulani kukho konke lokho. Uma kunokuthize enhliziyweni yosilisa noma inhliziyo yosifazane ukuthi babekholwa ukuthi lokho kuqinisile, khona-ke kuzofanele kube ndawo kuqinisile khona. Njengoba bengihlale ngisho, uma utwa lubizana nodwa, kuzofanele kube nodwa olusabela kulokho kubiza. Niyazi, sitsheliwe ukuthi imvu yamanzi yake yahamba ugwini lololwandle inemilenze, kodwa manje ayisenamlenze, yajika yaba ngebhakuzayo ngoba yayikwazi, yayikudinga okubhakuzayo ngenkathi ikuthala ezweni. Isilwane sinoboya obuyivukuvuku siye olwandle, imvelo yasibumbela okunye okubhakuzayo esikhundleni semlenze ngoba yayikwazi ukubhukuda okwedlula eyayikwenza ngokuhamba kwayo. Angisayikhumbuli le ndoda enkulu manje eyaye endaweni yasekugcineni komhlaba ngaseningizimi. Kwakungubani igama lana? Ugred. Bathi wayenamajazi enzelwe izinkomo kulombukiso ukuthi wayethathe izinkomo ukuba azisenge. Futhi wenza amabhanti anoboya obuyimvukuvuku ukugcina lezo zinkomo zingabulawa amakhaza. Kodwa ngenkathi efika lapho zazingadingi ibhanti loboya obuyimvukuvuku, imvelo yayisimilisele elilodwa. Niyabo ngani? Singakabikho isigwedle emhlani wenhlanzi, kwadingeka kube namanzi ayo ukuba ibhukude kuwe. Kungenjalo yayingeke neze ibe lesigwedlo. Lapho singakabibikho isihlahla ukuba simile emhlabeni, kwadingeka kube nomhlaba kuqala ukuba simile kuwe. Kungenjalo sasingeke sibebikho isihlahla. Ngakho niyabo, inqobo nje uma kukhona into ethize enhliziyweni yomuntu ebiza into ethize, kufanele kube nento ethize phandle lapho kusabela ukwenelisa lokho kubiza. wesifazane ukuhlinzwa kwesidumbu kwenziwa lapha esikhathini esithize sedlule kwesifazane owafayo nesizathu bayasho esambulalayo udla u-akenisi njalo njalo nje ngaso sonke isikhathi ukuba wayengawudli u-akenisi ikhanda lakhe laliyolumana yonke into abakwazanga ukuwehlwanisa ngakho kwenziwa ukuhlinzwa kwesidumbu bathola isimilela kwesifazane sohlobo oluthile lwezicubu babe negama laso futhi babekwazi ukuthatha lezo zimilela futhi basifake esitsheni sika-anyanisi futhi sancibikalisa u-anyanisi ngobusuku obubode yabo kwakuyini na kwakuyinto kwesifazane ibiza u-anyanisi futhi uma kwakungeke u-anyanisi kwakungeke kube bikho isimilela ngamanye amazwi kuzofanele kube nomtyali kuqala ngaphambi kokuba kube khona okudaliweyo yebo manje uma enhliziyweni yomuntu kukhona ukulangazelela njengemethodist ibaptist ipresbyterian ikatolika onke lanamanye bezama ukuthola leyo ndlela eyodwa eyiqiniso futhi batshelwa ngabaphristi babo nabelusi kanjalo njalo ukuthi lena yindlela eyiqiniso bathi umphristi uthi akukho nsindiso ngaphandle kwebandla likatolika awu ibandla ngalinge lithatha owakhe umbono ngowabo abanye babo abayikukuvuma kodwa bakwenza ngesenzo sabo isenzo sakho sikhuluma kakhulu kunezwi lakho nje ngamanye amazwi bangumzenzisi kakhulu nje kunoma ikatolika liyinguye ikatolika likuvuma kuzwakale ngo ngikholwa ukuthi yile nto kuphela kodwa abayikukwenza lokho bayakufihla kodwa izenzo zabo ziyakufakazisa abawucabangayo niyabo
There's got to be then one place
manje kuzofanele ke kube nendawo eyodwa ngoba kunesifiso enhliziyweni yomuntu kuyithola futhi ngicabanga ukuthi izwi likaNkulunkulu linempendulo ngayo yonke into esiyidingayo ngakho uNkulunkulu unempendulo futhi ake sihlole manje embhalweni bese kuthi ke uma uNkulunkulu ezosikhombisa ngemibhalo indawo kuphela inkundla kuphela ihlelo kuphela uma kunjalo indlela kuphela uNkulunkulu wayohlangana nomuntu khona ke sifanele ukubambelela kuleyo ngoba sithole iqiniso leBhayibheli elikushoyo manje igama Deuteronomy igama qobolwalo lichaza ukuthi imithetho emibili igama elithi Deuteronomy futhi uNkulunkulu nemithetho emibili imithetho emibili owodwa wayo ngokungalaleli ezwini bese ufa nomunye ngokulalela ezwini bese uphila lokho imithetho emibili noDeuteronomy uchaza leyo mithetho emibili yomibili ivezwe obala ngokoqobo kithi embhalweni omunye wayo ngukufa omunye ngukuphila ukuphila nokufa uNkulunkulu usebenze lana kuphela ekuphileni usathane kuphela ekufeni nalena waveza obala ezweni ngokusobala ngokuvulekelekile phambi kwamehlo onke futhi akukho zaba ngathi omunye wayo wawungukuthi waveza obala entabeni yaseSinayi ngenkathi kunikezwa umthetho owalahla sonke isintu ngecala ekufeni omunye wanikeza entabeni yaseCalvary owaletha sonke isintu ekuphileni ngenkathi inhlawulo ikhokhwa kuJesu Kristu imithetho emibili kaDeuteronomy wagcwalisa kulena emibili izinto ezinkulu ngifunani uqaphele futhi wawukhona futhi izivumelwano ezimbili ezinikezwayo isivumelwano esisodwa sanikezwa u-Adamu esasisembandeleni njengomthetho uma ungayikuthinta lokhu kona-ke uyophila kodwa uma uthinta lokhu uyokufa lowo kwakungumthetho manje-ke kwakukhona omunye umthetho onikwa u-Abrahama owawungomusa ngaphandle kombandela ngikusindisile nenzalo yakho emva kwakho amen leso isifanekiso seCalvary hayi isifanekiso sesivumelane sika-Adamu isivumelane sobu-Abrahama kodwa manje simuzwa ethi yinye kuphela indawo lapho eyohlangana khona nomuntu ukuba akhonze sikufunda khona lapha endikimbeni sizobhekisela kukho emuva emizuzwini embalwa manje-ke uma kunendawo eyodwa kuphela uNkulunkulu ahlangana khona nomuntu besifanele sicophelele kakhulu manje asibeke ekuceleni amasiko ethu kulokhu kuza futhi kulesi sifundo kulo sonto sikole futhi siqiniseke ngempela ukuthi siyayithola leyo ndawo eyodwa ngoba uNkulunkulu ushilo lapha akazukunemukela kunoma iyibi eyindawo noma yilibi elinye ibandla akayi kukwamukela kulo kuphela ebandleni lakhe indawo kuphela ayokwemukela kuyo manje ubungathini futhi Branham na uma ngiqothana khabo kubulani uJesu wakhuluma kwabanye abantu abaqotho abakhonzi bangosuku lwakhe futhi wathi ningikhonza ngeze okweqiniso ukukhonza kwangokoqobo kusuka phansi ekugcineni kwezinhliziyo zabo ningikhonza ngeze lifundisa isifundiso esiyimiyalo yomuntu noma isivumokholo sehlelo labo beqotho ngenhlonipho bekhola impela nje njengoba babengabanjalo futhi lokho kwakungekusha nje ngabafarisi uKhayini noAbela abakhonza ababili bokuqala owazalwayo ukuzalwa ngokwemvelo lapha emhlabeni ngokoqobo bafika esimweni sokuziphala esifanayo uKhayini wayekhola impela nje njengoba uAbela wayenjalo bobabili bakha amalitshare bobabili babemthanda uNkulunkulu bobabili benze imihlatshelo bobabili bakhonza bobabili bakhokhwe yeshumi bobabili benze yonke into ngokufanayo nje kodwa uAbela ngokukholwa okungukuthi isambulo izwi likaNkulunkulu lembula lacacisa lakhombisa ubala futhi laqinisekiza udumo uKhayini wenza umnikelo kodwa uNkulunkulu akawuqinisekisanga uNkulunkulu wayedinga ukukhonzwa noKhayini wenza umnikelo kodwa uNkulunkulu akawuqinisekisanga kodwa ngomkhuthi oqinisileyo wena uthi awu ibandla lami liyiwo elami awuma mzuzu nje uNkulunkulu humusha izwi lakho ukuqoba ngamagama alo akhuluma kulo yebo uKhayini wathi ngingokholwayo ngikumthandi womenzi wami nginikela kuwe leli altar elihle nginikela kuwe lomhlatshelo ngakho zonke lezi zinto Nkosi ngoba ngiyakuthanda uAbela washo into efanayo manje yilo oqinikisiwe lo ofakazelwe noNkulunkulu uyehla wayesembukela umhlatshelo kaAbela ngoba ngesambulo wayezithele emgudini weqiniso kaNkulunkulu owemukelwayo manje bhekisani lo moya kaKhayini wehlela ngqo embhalweni uqhubeka ngokulo impela lolusuku lokugcina eqavile eqave nje njengokuba umunye wayeqavile Bugani uprofeti uBhalamu nomprofeti uMose bobabili benama-altare ezikhombisa ama-altare kaJehova igazi kwelinye nelinye futhi kungesikho lokho kuphela kodwa izinqaba phezu kwelinye nelinye ngokwezibalo yona impela inombolo efanele isikhombisa okuphelele izinqaba ezisikhombisa ufanele impela nje ama-altare omabili njengoba omunye wayeqambe kanjalo omunye wayenjalo futhi kodwa uNkulunkulu waqinisekisa abani na niyabo lo owayesezwini lakhe ukuqamaka ukuchaza ukuthi kukhulu kakhulu isambulo sikaNkulunkulu manje cabangani lawa madoda abizelani futhi afaka kulesi simo laba bafarisi kuJesu wathi ngikhonza ngeze bemkhonza ukukhonza kwangokoqobo ukukhonza kweqiniso kuvela ezinhliziyweni zabo nini ngikhonza ngeze ngani nifundisa isifundiso isiko leni lomuntu ngakho ke niyenza ize imiyalo kaNkulunkulu kubantu ukuba nganifundisa umlezo weMethodist ubuya bayize kini lesi yisikhathi somlobokazi ukuba uMose wafundisa umlezo kaNowa wawuyoba yize ukuba uJesu wafundisa umlezo kaMose wawuyoba yize ngoba imbewu emiselwe ngaphambili zilele lapho eziyoniselwa kuphela yilolo hlobo lwamanzi anikelelwe leyo mbewu liyabo ayiye ukukhula noma yisiphi esinye isimo kufanele kube isimo esiyimilisayo manje ungathatha iqanda lenkukhu bese ulifaka emshinini uchamisela okufanele kube phansi kwenkukhu kodwa liyochamuselwa noma kanjani lifake phansi komdlwane liyochamuselwa ngokufuthi umala isimo esilethe lichamuselwe ngakho kuzofanele kube phansi kwesimo bungathatha iqanda elihle liphilayo bese ulifaka phansi kwesikhukhukazi esifile alikuchamuseleka niyabo niyabo yisimo awu yileyo ndlela okungayo kulo nyaka esiphila kuwo nizofanele nithole ukuthi iyini indlela kankulunkulu yokukwenza yalo nyaka yilokho Martin Luther akutholayo yilokho uJohn Wesley akutholayo yilokho amaphentekostali akutholayo onyakeni wawo unyaka kankulunkulu nesikhathi sokukwenza manje amaphentekostali lowo mfethu oyedwa ngikholwa ukuthi okwakhe elinye lamehlo akhe laphuma umfowethu oyikhaladi ngempela owaqala umlezo wamaphentekostali eCalifornia umgwaqo omdalo iAzusa wahlekwa ngoba wayeyinigro kwahlekisa ngayo kodwa waletha umlezo walo nyaka umzimba omncane nje umfo kwakunzima ukusayina igama lakhe oqobo kodwa inkosi yayimembulela ukuthi lona kwakungunyaka wokubuyisela kwalezo ziphiwo futhi ziyafika awulendaba ukuthi ini yathini kuyafika kodwa wonke umuntu wangena esimweni sakho futhi wabona ukuthi kwakuyilowo nyaka futhi wabona uNkulunkulu eqinisekisa ukuthi labo bantu babengakhuluma ngezilimi kanjalo njalo kwenzeka kodwa manje ke ngenkathi ehamba futhi wakuphoqelela ukuthi lobu yibona bufakazi kuphela obubonakalayo lokho kwakubulala niyabo kwaqhubeka ngqoni yabo lokho kwakwenza baseke beqala ukwehlukanisa lokhu lokho futhi benza amahlelo nomunye eza ngefu nomunye eza ngesihlahla futhi ho hey nakho kuhamba yilokho amahlelo elikwenzayo niyabo uNkulunkulu akasiyo umqaliso wehlelo ngoba ihlelo liyiBhayibheli futhi akasiyo umqaliso wokudideka silibona konke awudingisho ukuba ube yisihlakaniphi ukuba ubone lokho liyiBhayibheli niyabo isiko ucabangeni abantu abaqotho manje noma kunjalo ngoba baya kukholwa lokho usalokhu kunezidingo ukuba kube yindawo eqotha iyodwa labo uNkulunkulu ehlangana khona manje qaphelani ivesi lesibili nikhonze endaweni engiyikhethile mhlatshelo kusobala lapho ababekhonza khona phezu komhlatshelo indawo engayikhetha hayi enayikhetha eyakhethwa ngumuntu kodwa engiyikhethile nikhonze kuleyo ndawo lapho ukukhombisa ukuthi kukhona ke indawo eyodwa kuphela ezinye iyize ayifanele ibe ngeyokukhetha kwenu kodwa ifanele ibe ukukhetha kwakhe awu angidikeki kuba ngiye ebandleni noma unengqondo encane kakhulu ngani niyoqobisana ngisho nanabesifazane ngokushumayela no noma abesifazane ngokuphungula izinwele zabo nabesilisa ngalezi ezinye izinto ngani unengqondo encane kakhulu ilungile awudingi ukuba uthathe indlela kaNkulunkulu ngakho qhubeka uphumele lapho benza lokho niyabo futhi nizothola ukuthi kusembhalweni ngakho bangikhonza ngeze uJesu wakhuluma ngene efanayo yabo ukuthi konke kubhala ngokuncane yonke into ufanele wethembeke kuye uhlala njalo kungomncane umvini omncane encane encane impungushe eyona umvini ngezinye izikhathi ushiya akusizo izinto ezinkulu ozenzayo izinto ezincane oziyeka zingenziwe khumbula iketango kuphela lisekuqineni kwalo okukhulu ekuxhumaneni kwalo obuthakathaka kakhulu abusisiwe abenza yonke iminyala kaNkulunkulu kuze babe nelungelo lokungena phakathi uzani konke kwashiwo nguNkulunkulu futhi kwasho ngabe sifazana kuba babe nezinwele ezinde wena uthi indoda yangitshela kube kudala yathi angiyishumayeli inkolo yolayini wezingubo ngathi khona ke awushumayeli ivangeli ya uNkulunkulu wakundlala phandle lapho washo ukuthi akwenziwe futhi kuphakathi kokuthi uyakwenza lokho kwemvelo yakho yinto ehluzile into encane kanje ini into encane engathi shu uJesu wathi babusisiwe lawo abayothatha yonke into encane benze izinto ezincane. Yosifazane kubayekele izinwele zakhe zikhulu. Lokho nje yi ngani kuyinto nje angayenza futhi angeke ngisho akwenze lokho. Oh, sifundisa izinto ezinkulu. Ungazifundisa kanjani izinto ezinkulu ube ungayikuzenza ezilula? Into ejwayelekile na, ngoba uyabo injongo yakho nempokophelo yakho iyiphutha. Uthando lwakho kuNkulunkulu. Nkosi, anginandaba ukuthi ufuna ngenzeni. Ngiyavuma ukukwenza. Khona ke ufinyelela ndawo ndawo. Kodwa uma ungakwenzi ngaleyo ndlela, indlela athi kwenze ngayo, ngukukhetha kwakhe. Indawo engiyikhethile, ilabo okhonza khona nomhlatshelo wakho. Ubeka uKhayini waletha umhlatshelo wakhe, uAbela waletha owakhe. Kuya ngokuthi ufaka kuyiphi indawo. Uma ufaka endaweni lapho akhetha khona, uzoba kahle, uzowemukela. Uma ungenjalo, angayi kuwamukela. Khathali ngomhlatshelo ofanayo noma ngabe yini. Usalokhu wenqatshiwe ngaphandle uma ulethwa kuleyo ndawo eyodwa ethize. Manje sifuna ukuthola lapho esifuna ukuletha khona lo mhlatshelo. Esingathola sonke sifuna ukuya ezulwini, asifuni na? Futhi sonke siyazi ukuthi senze iphutha. Sonke siyakholwa ukuthi uJesu ungumhlatshelo. Manje sifuna ukwazi ukuthi simthathephi. Uzomukelwa, niyabo? Kunjalo, iBhayibheli liyasitshela ukuthi siwuthathe kuphi, niyabo? Futhi uzokwemukelwa. Ngaphandle kwalapho awuyikwamukelwa. Asiqaphele lapha futhi indawo ayikhethela umhlatshelo ukuba ubekwe khona, indawo ayikhetha ukubeka umhlatshelo. Ungeke wawubeka phezu kwani noma yimaphi alamasango, kodwa indawo ayikhetha ukubeka kuyo, wafaka futhi igama lakhe kuleyo ndawo. Ilokho akushoyo lapha, wakhetha ukufaka igama lakhe kuyo. Manje asihlole imibhalo yale ndawo ngoba leyo yindawo lapho wabeka khona igama lakhe. Manje asifunde endikimbeni, futhi benginenotha elincane libekwe lapha kulokhu kusa lifika kimi. Asithathe ivesi lesibili lalesi sahluko. Manje angifuni ukubamba isikhathi esiside kakhulu ngenxa yabantu kulokhu ukuxhunya kwezingcingo phandle lapha. Manje ivesi lesibili lalesi sahluko seshumi nesithupha. Uyakunikela ngePhasika enkosini uNkulunkulu wakho, ezimvini zakho nasezinkomeni zakho, endaweni inkosi eyakuyikhetha ukuba kubekwe igama layo kuyo. Manje ungeke wathatha lokhu ubuqotho bakho nakho konke ofuna ukukuvuma. Ungeke nje wakuyisa ealtare leMethodist, ealtare leBaptist, ealtare lePentecostali, kodwa kule ealtare ndawo ndawo walikhetha ukuthi ukufaka igama lakhe kulo, futhi uyohlangana nawe kuleyo ndawo. Manje uma unayo yonke into ehamba kahle nje, izohamba. Yonke into ibekwe ngokuhlelekile. Uma kunoshoti kulowo waya, lokho kukhanya ngeke kuvele uhlanganiswe nomhlabathi. Futhi uma uyothatha lilodwa lamazwi kaNkulunkulu noma eyodwa yezindawo zakhe, futhi enhlizweni yakho uqobe ube nezimpokophelo zokuziqhenya, kuyohlangana nomhlabathi. Amandla kaNkulunkulu khona lapho. Uma ukwenza ngoba ufuna ukuhlakanipha, ufuna ukwehluka komunye umuntu noma enye into, khona lapho kuhlangene nomhlabathi, uyoqhumisa ifuse, unephutha. Ufanele uze ngobuqotho ngayo yonke inhliziyo yakho, izinjongo zakho nezimpokophelo zakho zibeke kuNkulunkulu ngqo. Khona ke hlola indawo yakhe, thola lapho asho khona bese kuletha lapho, niyabo? Bukani uMartha noMaria ngenkathi uJesu esebuyile emva kokuba esebafundise leli vangeli ukukhanya kosuku lwakhe. Yena engubesiya wazonda wenqatshwa. Oh, abaFarisi namabandla amedelele. Kodwa uLazari wayefile, umfowabo wayengumngani wesifuba kuye, wamyeka ilele lapho, futhi bathumela kuye akazange ngisho eze. Kodwa bhekisisani uMartha isimo sakhe sokuziphatha. Wathi, Nkosi, uma ubulapha umnika isipho sakhe esimfanele. Nkosi, uhlamvu olukhulu, NKOSI, Yahweh, Jehovah, udumo.
If thou
Uma ubulapha umne wethu ngaye ngafanga ukuphila nokufa ngeke wahlangana emgudini ofanayo noma indlu efanayo nakubabe kuyo nga engafanga. UJesu wathi kuye ngikukuvuka nokuphila usho uNkulunkulu niyabo ngenkathi ethi kuqala umne wenu uza kuphila futhi wathi yebo Nkosi ngikukholwa ngeqiniso lokho njengomJudakazi ngiyakholwa ukuthi kuyoba khona ukuvuka kwabantu bonke kwabafileyo futhi ngiyakholwa ukuthi umne wethu ubethembekile nje impela eqotho ekukhonzeni futhi ngikholwa ukuthi wena uyilowo Mesiya owasho eBhayibhelini ngoba uNkulunkulu eqinisekisa izwi lakhe kuwe ukhombisa ukuthi uyisithunywa saleli hora uyilowo Mesiya ngiyakholwa ukuthi uyilowo Kristu obeza kuza ngoba imisebenzi yakho yafakaza ukuthi uNkulunkulu ukuthumele lapha ukuba ube yilowo Mesiya. Oh hey, bekuzisani amazinyo esondo aqala ukungena endaweni manje niyabo manje wayenelungelo lokuthi awufika ngani ubuze umnde wethu na awumphilisanga ngani na waphilisa abanye yena impela umngane wakho bedlula bonke futhi manje buka ukuthi kwenzekeni qabo qabo lolo hlobo lempokophelo alufinyeleli ndawo. Ngiyakholwa ukuthi uyilokho impela okhonjwa embhalweni ukuthi uyikho. Ngikholwa ukuthi lolu usuku besiye fanele ukufika ngalo kade silubhekile. Angikatshela ukuthi bonke abanye bathini. Ngikholwa ngayo yonke inhliziyo yami ngalokho engikubonile futhi ngakuzwa ngeza ukuthi izwi liqinisekiswa kuwe ukuthi uyilowo Mesiya. Niyabo phansi le kuye wayenento ethize ukuba ayicele kodwa wayefanele eze emgudwini ofanele. Kuba ke wayegijimele enhla lapho wayesethi futhi manje ke ungitshela ukuthi uyilowo Mesiya futhi akukho ngisho nobumnene ukuba ngumnumzane ohloniphekile ngokwenele ngisho nokuphendula isicelo sethu ngathi sikondla futhi sakufaka elini nayo yonke into futhi saba ngakuwe futhi sashiya amabandla ethu njengoba wasiyala ukuba siphume kulawo mahlelo niyabo futhi lapha silishile futhi manje sithathwa njengezilahlwa namambuka nayo yonke into esikwenzele yona futhi manje ke akukho ngisho nobumnene obejwayelekile ukuba uphendule ukukubiza kwami na manje eqinisweni wayenalelo lungelo njengoba nisho ngezinwele zenu ezimfishane ngiyisakhamizi sasemelika ngingazigqoka izikhindi ngiyenza noma yini ngifuna ukuyenza hhayi ngokungeke emthethweni lokho ngamalungelo akho kodwa imvu njalo elahlekelwa amalungelo ayo uma uyiwundli awunalutho kuphela uvolo ilahlekelwa amalungelo alokho lelo ngamalungelo eliwaphiwe nguNkulunkulu kodwa lilahlekelwa amalungelo akho nginelungelo ukujoyina noma yilibihlele lokho kunjalo impela kodwa ulahlekelwa ilungelo lakho niyabo walahlekelwa ilungelo lakho konke lokho ayenamalungelo kukho ukuba kuqonde izwi likaNkulunkulu libonakaliswa khona lapho phambi kwakhe. Wathi ngikukuvuka nokuphila okholwa yimi noma efa wophila ophila akholwe yimi asoze yafa uyakholwa yilokho na niyabo wawusekhona omunye futhi umshwana omncane wodwa ayengakahambisani nawo niyabo. Yebo Nkosi, ngiyakukholwa ukuthi wena unguKristu indodana kaNkulunkulu ophilayo. Oh mfowethu, yonke into yayisilungele ukuquma izinhlanzi ngayo leyo nkathi, niyabo? Nimbekephi na, niyabo? Futhi niyazi ukuthi kwenzekani? Niyabo? Ufanele ungene kuyo ndawo efanele ngaphambi kokuba ezokwemukela umhlatshelo wakho, uyabo? Ufanele ukungena kuyo.
In the place which the Lord shall choose.
Isiza? Endaweni inkosi eyakuyikhetha kuba kuhlale igama layo kuyo. Awuyikudla sinkwa esivutshelweyo kulo. Ufanekisani lokho emhlatshelweni na? Ungasixubanisi nanoma yisiphi isivumo kholo. Ufanele kube yizwi. Kungabi isinkwa esinemvubelo. Imvubelo yi? Niyazi ukuthi imvubelo yini kunoma yini? Imvubelo encane ivubela inhlama yonke. Inhlama yonke ngumzimba. Ngeke wafaka nelilodwa ichashaza lehlelo noma isivumo kholo kuKristu. Qha bo mnumzane. Ngeke kusebenze. Yakubula umlezo wangolesini ebusuku na. Indoda yakho endala ifanele ife. kunjalo indoda yakho entsha yizwi izinsuku eziyisikhombisa uyakudla isinkwa esingenamvubelo khona izinsuku eziyisikhombisa ufanekisani lokho na iminyaka yebandla eyisikhombisa ephelele izinsuku eziyisikhombisa kungani babefanele basidle izinsuku eziyisikhombisa na ngaphambi kwani na ngaphambi kokuphuma futhi wonke unyaka webandla kusukela ekuqaleni kuya kupheleni uzofanele aphile kuphela ngezwi likaNkulunkulu lalowo nyaka ngakho isivumokholo sakho samaRoma iMethodist iBaptist nesivumokholo sePentekostali konke kufile manje ebhekisisani kukho isinkwa senhlupheko bahlushelwa lona uLuther uWesley amaPentekostali bonke bahlushwa futhi kanjalo nani niyohlushwa ngokuba uphuma ezweni laseGibhithe ngokusheshe ukuba usale usuku owa ulukhumbule usuku ophuma ngale ezweni laseGibhithe zonke izinsuku zokuhamba kwakho abuyi kubonakala sinkwa esinemvubelo kuwe emikhawulweni yakho yonke izinsuku eziyisikhombisa kumlobokazi kaKristu omuhle emva kokufa kwakhe ngezikhathi zeminyaka yobumnyama ngombuso wamaRoma ukuthi wayefanele afe ngaphandle uma uhlamvu lukakolo luwele emhlabathini umyeni wafanele afike uphiso obucuko odlula konke kaNkulunkulu ophelele nonke nawuza umlezo wami ngalokho futhi ngabe ezansi lapho eLos Angeles eForest Lawn ngolunye usuku nenhliziyo yami iyagquma bangake oke wabase eForest Lawn na kune isithombe esibaziwe ngetshe likaMose ngungu Angelo ngikholwa ukuthi nguMichelangelo futhi isithombe esiphelele sibazwe ngetshe sonke ngaphandle kwedolo nangoko sokudla kunesiqephu esithi asibe uhafu weintshi ukujula nomphelekezeli ngangibuka wayesengikhombisa sona wathi uMichelangelo wayechithe isikhathi sempilo ngokuzama ukwenza wayengumqopho wemifanekiso futhi wayezama ukwenza umfanekiso kaMose emuva emqondweni wakhe wayenakho emqondweni ukuthi uMose wayefanele ukubukeka kanjani wayenalokho enhlizweni yakhe ukuthi uMose wayefanele ukubukeka kanjani waseke echithe isikhathi sakhe sempilo ashaye ngeshizolo kancane lapha bese ewuhlikihla amehlehle bese ewubuka unyaka nonyaka nonyaka wasebenza kuwo ekugcineni usuphelile wayesehlehla wayesebeka phansi indwangu yakhe nesando sakhe wasibuka isithombe sibaziwa ngetshe wawuphelele kakhulu umfaniso kaMose ayenawo enhlizweni yakhe waze wasangana kakhulu wadumela isando wase ushaya wampongoloza khuluma ubizwa ngokuthi uphisi wobuciko odlula konke kaMichelangelo leyo nto ethize enkulu kulowo mqopho wemifanekiso lowo mbono wayenawo wokuthi uMose ayefanele ukuba nawo wawufanekisa kuphela ngesifanekiso sikaBaba uNkulunkulu omkhulu wayenakho enhlizweni yakhe ngaphambi kokusekela kwezwe indodana ngoba ungubaba kodwa kwakusa lokhu kusezimbe waneni zokhala lwezi lakhe futhi wadala umuntu futhi wadingeka mbeke ekubeni ngozikhethelayo kodwa lowo muntu wawa kodwa umqopho omkhulu wemifanekiso uNkulunkulu owenza umuntu ngothula emhlabathi akazinzanga kulokho waqala ukwenza umuntu futhi futhi wenza uNoah wafedakiwe wenza uMose owehluleka ugcina izwi lakhe wenza abaprofeti ababaleka ngesikhathi senkathazo futhi wayelokhu eqhubeka nokwakha futhi ebumba kwaze kwathi emva kwesikhashana wayefuna uphiso obuciko odlula konke ukumbonisa imvelo yakhe okwakusenhliziyweni yakhe ukuthi indodana ifanele ibe njani kolungisuke ezaza eJodani emva kokuba lo phiso okuciko odlula konke osubunjiwe futhi wenziwa nango efika ithumela phansi nge emaphikweni ejuba wathi yiyo la wayeshisela kakhulu ngalo phiso wobuciko odlula konke waze wawushaya eCalvary ukuthi wawuzofela thina sonke sasingaphelele ukuthi ngokuchitheka kwegazi lawo akwazi ukuletha ophisi yabaningi bobuciko obedlula konke ungumntu obakazi endodaneni yakhe uphisi wobuciko odlula konke unesibazi ngenxa yentshisekelo kankulunkulu ukubona uphisi wobuciko odlula konke onjalo wawushayela thina sonke niyabo lapho wafa ukuphelelisa thina esingaphelele uphisi wobuciko odlula konke qaphelani phakathi lapha wathi izinsuku eziyisikhombisa uyakudla lesi sinkwa esingenamvubelo manje isinkwa siyafanekiswa uJesu wathi akusinkwa sodwa umuntu ayakuphila ngazo kodwa ngamazi onke hayi nje izwi lapha nalapha ya njengoba amahlelo engakukholiswa lona kodwa izwi likaNkulunkulu liphelele nguNkulunkulu qobo lwake esimweni sencwadi othiwa imbewu nohlobo olukahle lokukholwa okungacutshwena luthe kulelozwi kuyoletha leyo mbewu kuphileni kwayo yiloko impela enikubonayo ebusuku ebukuboneni obufihlakeleyo nazo zonke lezi ezinye izinto ngoba yizithembiso uNkulunkulu asenza futhi wamangakimi futhi wangitshela lokho futhi wangitshela ukuthi laba abakhohlisi bayovuka kodwa bambelela ungachamazeli ngiyalikholwa futhi akukho njongo yokuziqhenya ukulimaza noma ubani kodwa ukuthobeka kuNkulunkulu nokwenza umsebenzi angibizela ukuba ngiwenze yingakho ngisho lezi zinto uNkulunkulu uphendula ngokukuqinisa futhi wemukela umnikelo nomhlatshelo ngokuqinisekisa ukuthi uyiqiniso akukho umbuzo kulo manje bhekisani lelozwi manje siyaqaphela lapha izinsuku ezisikhombisa lokho kungokwayo yonke iminyaka ebandla manje njengoba lo phisi wobuciko odlula konke wafanele ufe ukuze uvuse ukuba usihlenge sonke manje ke waye nebandla lihlelekile ePentecost kodwa lelo bandla lalifanele ledlule emhlatshelweni nezwe lamaRoma lalibulala lalifaka emhlabathini njengalombhali walencwadi angisayikhumbuli manje wahlekisa kakhulu ngami futhi wathi kuba bonke odeveli nguWilliam Branham yabo yiloko odeveli azama ukukusho wathi imibono nezinto wathi lokho ngokukadeveli wathi noma uhlobo oluthize lomluthi noma usebenza ngomqondo ophathelene nemizwa omkhulu izwe elihlakaniphile lizama njalo ukukufanekisela lapha abazama khona ukufanisela uJesu uzenza kanjani lezi zinto na kwenziwe yini na wathi ngizolibuza umbuzo ngabe inkonzo kaJohane umbhaphathizi ngabe yayingeka uNkulunkulu noma yomuntu na niyabo bathi ngeke sasha wathi kanjalo nami anginitsheli kunjalo baqhubeka kusukela lapho akukho umuntu ombuza utho niyabo wavele wabanquma nje akabatshelanga lutho ngakho kungesiwo umsebenzi wabo wayelomsebenzi okwakumele awenze futhi wawuqeda uNkulunkulu sisize ukuba senze into efanayo asidingi kuphendula imibuzo kaDeveli kunjalo uma uyiyenza ukuthi nokuthi ubophezelekile kulelo vangeli umshumayeli unjalo futhi lokho kuphela hayi ukuthi lilotshe kanjani kungukubophezeleka nje ukulisho futhi njengenceku uma ungumprofethi ubophezeleke kuNkulunkulu futhi uma imibono ofikayo ukhanyisa lombhalo futhi ukhombisa ukuthi uyini ubophezeleke kulo lonke izwi elikulelo Bhayibheli isizathu lonke lalotshwa uhlobo olufanayo labantu enihilo uNkulunkulu wasendulo wanyakaza ngabaprofethi futhi waloba iho iBhayibheli elingcwele niyabo futhi akukho profeti wangokoqobo kaNkulunkulu owayengaphika izwe elilodwa lalo kodwa ulikhola lonke izwi futhi ushumayela elifanayo futhi manje ke uNkulunkulu ubophekile ngalowo mkuthi ukwenza lelo zilifezeke ngayo impela nje indlela elithenjiswe ngayo imbewu izokhula manje qaphelani futhi masinya siyathola lapho ukuthi zonke izinsuku ezisikhombisa lesi sinkwa esasizodliwa ngazo eminyakeni yebandla esikhombisa manje ngenkathi yayidingeka ife futhi ingene emhlabathini nalowo mgceke wakhuluma ngangu wathi uNkulunkulu ninabantu wena imkhonzayo wakwazi ukuhlala ezikhathini zeminyaka yobumnyama futhi yabukele labo mama bakhulelwe abake babo belezingane ezincane ezingenzabo abantu abaqotho baphoswe enkundleni evalekile iarena namabhubesi abadebule babe yizicucu nabo bedazeluka babaphanyeke eziphambanweni futhi babashise bahundule abesifazane babenquni izintombi nto ezisencane futhi baziphonse emuva kanje futhi badedele ababhubezi phezu kwabo wathi uNkulunkulu owakwazi ukuhlala ezulwini efanele ukuba sezihlaleni sakhe zobukhosi futhi wabuka phansi futhi uthi uyakujabulela washo manje-ke niyabo lowo ngumqondo wokuhlakanipha ongakadeveli ukuba umuntu wayekade engokamoya wayekwazi ukuthi lolo hlavu lukakolo luzofanele lufe lwalufanele lumbelwe ehlala bhishobhi lamaroma kodwa manje-ke ihlubela elincane lokuqala lokuphila liyavele enguqukweni ngomartin luther ukuthi abalungileyo abayi kuphila ngesinkwa ikosha ebusisiwayo yenziwe ngumphristu kodwa ngezwi likankulunkulu abalungileyo baza kuphila ngokukholwa wamisa amahlamvana amabili uhlamvu lukakolo uqala ukumila kwasekuthi-ke kufika ujohn wesley wayesenezela kulokho kwakukhona abaningi babange lowo uzwingli nabo bayavela base bephika kuzala kwentombi futhi kwavele kwalotha nje kodwa sekufika imethodist intshakaza impova usuku lwezithunywa zenkolo futhi bashumayela ukungcweliswa benezela intshakaza kwasekuthi-ke kufika amaphentekostali ekhobeni okungaka ukudukisa abakhethiweyo lalibukeka njengenhlamvu ngempela kakolo livule akukho kolo nhlobo kodwa ukuphila kwedlule ekhobeni manje ngiqaphelile njalo eminyakeni emithathu emva kokomhlangano omkhulu ukuthi kwenzekani na ihlelo lo iminyaka engamashumi amabili futhi akukho hlelo kudluke lifayo elithandekayo kwangathi lingekweze neze lokho uma ngihamba kulesi sizukulwane kwangathi abantu abakholwa lo mlayezo bangebe neze bathule du ngehlelo uNkulunkulu uyo niyofela ngqo emkhondweni wenu nikukhumbule lokho lona impela ihora eniphatha ngalo ihlelo phakathi kwenu angikhathali ukuthi niqothwa kanjani nithathe umuntu abe ngumholi wenu esikhundleni sikabongcwele kuqinisa lelizwi yilelo hora enifa ngalo imbewu yangoqobo ingeke ngoba akukho lutho olusele emva kwembewu yinto efanayo eyayikhona emva ekuqaleni ngumlobakazi owawela emhlabathini ukuba veze uhlamvu lukakolo futhi qaphelani izinsuku eziyisikhombisa uyakudla isinkwa esingenamvubelo futhi kuyoba khona nomlobokazi manje nina bantu enani nalowo mama omdala i-methodist ememezayo kanjalo njalo enanimangala uma engakhulumanga ngezilimi angazi ukuba lapho lawamanga wayelowo moya ongcwele okufanayo eninawo namhlanje kodwa wawusesimbweni setshakazo hhayi ukubuyiselwa kweziphiwo kodwa zonke izinsuku ezisikhombisa nje edla isinkwa esingenamvubelo izwi bona emuva lapho abahlelayo bafile bawuhlanga bayobuthwa nje futhi bashiswe kodwa ukuphila kuqhubeka kuyedlula ngqo futhi kwenzekani na konke kuphila okwakusohlangeni entshakazeni ekhobeni konke kuphelela okolweni nalowo moya ongcwele ofanayo waletha uLuther waletha uWesley waletha amaphentekostali uphethele kumlobokazi ekuvukeni izinsuku zesikhombisa udle isinkwa singenamvubelo. Akukho mvubelo eyakufunyana phakathi kobulobokazi. Akukhozwi elenezelwayo. Akukho lutho. Kumbulani, izwi elilodwa labangela konke kufa kusemhlabeni. Wonke umntwana ongaphandle komshado wazalwa ngenxa ka-Eva. Ibandla lokuqala, umlobokazi ka-Adamu wokuqala, wangabaza izwi likaNkulunkulu futhi wemukelela ubuhlelo noma isihlakaniphi noma okukhishwe esikoleni kwalo, ngoba lazindlwa ukuthi impela uNkulunkulu unguNkulunkulu olungileyo. UNkulunkulu unguNkulunkulu olungileyo, kodwa futhi unguNkulunkulu onobulungiswa. Sifanele sigcine izwi lakhe, isikole lasemukela. Laba abanye benu bafana basekholeji, akungabazeki ubizo empilweni yenu, kodwa nigijime nachezukela kwesinye isikole seBhayibheli ukuba nibe nale mfundiso ijovele kini. Futhi lapho nifa khona, hlalani uNkulunkulu nezwi lakhe. Abayi kunivumela noma ningeke ngisho nabanga benhlangano yabo. Abayi kunamukela emsamo. Ngakho mababe nayo abafileyo, mabambele abafileyo. Asilandele uKristu izwi. Manje izinsuku zisikhombisa akuyibabikho mvubelo exutshwe kumlobokazi ibandla. Izinsuku zisikhombisa. Manje qaphelani, manje njengoba kungekho akuyikubonakala sinkwa esinemvubelo kuwe emikhawulweni yakho yonke izinsuku ezisikhombisa. Umhlatshelo lapha uyisifanekiso, umlobokazi evela emhlatshelweni onguKristu. Futhi akuyikusala nyama oyihlabile ngosuku lokuqala kusihlwa. Futhi ngiyakhumbula ukuthi sidlulele kanjani nje eminyakeni yebandla na, isithi unyaka ebandleni njalo sifika nje kufeni komunye unyaka webandla njalo. Ukufa kwePentecoste kuveza ukuhlwithwa komlobokazi, niyabo? Ukufa kukaLuther kwaveza uWesley, niyabo? Ukufa kukaWesley kwaveza iPentecoste. Ukufa kwePentecoste kuveza umlayezo manje. Lapha ukhona lapha ufanekiswe kuwo wonke umbhalo. Akukho umbhalo ephepelini ongawukani ngo omunye nomunye, niyabo? Zonke lezi zifanekiso anginafundo, kodwa nginomoya ongcwele ongikhombisa ngomuye omkhulu ofundisa ngemvelo, nalokho kungezwi kuzofanele kube yizwi izinto ithenjisiwe. Nyama mhlatshelo ngosuku lokuqala kusihlwa kusala ubusuku bonke kuze kuse. Manje ngisho noLuther owaye neqiniso futhi wafundisa ibandla, abalungileyo baza kuphila ngokukholwa. Anifuni ukubambelela kulokho kuyisifundisa sengcwele onyakeni weMethodist. Nizokwenza njani na? Ushiseni ngomlilo. Kwakuyisifanekiso sani na? Ihlelo eliphuma kulelozi liyikhoba, uhlanga, amahlube afanele ashiswe ngomlilo. Leyo ndlela yobuhlelo eyedlula kuyo ayifanele isale, izofanele ife. Ningakushiyi kuze kube ngukusa komunye nomunye unyaka, kushiseli kuphele. Ukhuluma manje kumlobakazi lapha, umlobakazi nje enyuka kuyo yonke eminyaka. Qaphelani ukuthi kuhle kanjani. Igazi lewulu laba bangumzimba kaKristu, umhlatshelo. Igazi lewulu emnyango. Manje kumbulani, iwulu lahlatshwa okwakuyisifanekiso sikaKristu. Noma besingathatha inqwaba isikhathi, kodwa angina eminye nje futhi imizuzu embalwa ukuhlala lapha. Ngingahle nje ngidingeke ukuba ngime ngibuye ngiqale kulobusuku, niyabo, ngoba sithatha isikhathi eside kakhulu. Nginamakhasi angamashumi amabili alokhu phakathi lapha, amanothi kule ndaba yodwa. Qaphelani manje kulokhu, iwundu lalinguKristu esimweni sokufanekisa. Noma ngikusho kahle lokho na, isifanekiso uKristu wayeyiwundu, wayezoba yiduna lokuqala kumama mvukazi omdala, noma ivukazi, noma ngabe yikuphi okhetha ukukubiza ngakho. Lifanele libe ngelokuqala lakhe, futhi lifanele likholwe kuqala ukubona ukuthi ngabe sikhole yini isicikulo.
Now Christ was tested,
Manje uKristu wahlolwa iwulu lokuqala kumama mvukazi uMaria intombi futhi wahlala ngani na uSathane ngokumelana nezwi ngenkathi eshaya uEva wawa washaya uMose wawa kodwa ngenkathi endizela phezulu kumelana noKristu futhi wazama ukucaphela umbhalo kuye ngokungesiko wathola ukuthi noko kungesuye uMose niyabo wahlolwa yini eyenza uyajika wathi uma yindodana kaNkulunkulu manje bangitshela ukuthi wenza izimangaliso futhi bangitshela ukuthi uMesiya uzokwenza lokho manje uma kunjalo ulambile awukadli guqula lezi zinkwa zibe lawa matshe abe yizinkwa bese udla wathi kunotshiwe akusinkwa sodwa umuntu ayekuphila ngazo isivumo kholo sakho kanjalo njalo kodwa ngane na onke amazwi ingxenye yezwi na onke amazwi aphuma emlonyeni kaNkulunkulu yilokho aphila ngakho niyabo iwundlu lahlolwa ukubona ukuthi kukhona yini lapho elaliwe khona abafarisi orabi wena mprofethi osemncane sicabanga ukuthi uyisibangaliso omuhle ungibizelani ngokuthi ngimuhle na munye kuphela omuhle na lo uNkulunkulu yakukholela khona oh yebo uNkulunkulu awu nginguye ke uthe munye kuphela omuhle ungibizelani ngokuthi ngimuhle ube ungakholwa ukuthi nginguNkulunkulu na Lakho ngibizelani ngokuthi ngimuhle na yini yakwenza ukwenza lokho na yini yakufaka ugqozi lokuba usho lokho ube uwazi ukuthi munye kuphela omuhle nalonga uNkulunkulu na siyazi ukuthi awuhloniphi isithunzi somuntu nazi lesikhundla sabo siyakwazi lokho zama wayemazi lowo mzenzisi niyabo wahlolwa ukubona ukuthi wayemkuphi niyabo wahlolwa ngandlela zonke wahlolwa njengoba sihlolwa kodwa kwakungekho kwehlulwa kuye hlobo qhabo mnumzane leyo kwakuyindodana kaNkulunkulu lewundlu lalihlola futhi laligcinwa izinsuku ezishumi nane lokho kwakungamasabatha amabili noma izikhathi zeminyaka ezimbili Esisodwa ngesamaJuda ayenikela ngewundlu ngesifanekiso esisodwa ngesowezizwe onewundlu langempela bonke wenziwa baphelele ngokukholwa ukuthi leli wundlu liyofika kodwa walingayishumi nani noma wahlolwa izinsuku eziyishumi nani wayeyizwe futhi ningalihlola itestamente elidala lithi lilahla elisha Ninephutha iTestamente elidala lifakazela kuphela elisha indoda yayizongiphosela inselelo kungekudala yathi yindaba ngayina yathi awu ufundisa ngisho nangeTestamente elidala umshumayeli ongumKristu ukucabangeli lokho yathi iTestamente elidala selafa futhi elisekho uqabo uqabo linguthisha nje likhombisa kunotsho odongeni niyabo kunjalo Manje niyabo izinsuku ezishumi nane lalihlolwa lowo kwakunguKristu manje eqaphelani wayesebulawa ke ngesikhathi sakusidla lifanele libulawe iwundlu lalinjalo uKristu wafa ngesikhathi sakusidla ntambama futhi manje ke eqaphelani kanti futhi lali igazi lalizobekwa emikhothamo niyabo ukuthi igazi lingukuphila kwesilwane iyakudla inyama kuyo kodwa igazi kuyo elingukuphila ulithululele niyabo lalizoba yi igazi lalizobekwa ekhothamo lezinsika zomnyango wendlu lapho umhlatshelo wemukela khona udumo yini ukuphila la igama eli wabeka igama lomuntu inyukela emnyango bese ubuka ubone ukuthi igama lini elisemnyango ngaphambi kokuba ushaye insimbi niyabo igazi lalibekwa ekhothamo lomnyango njengezifanekiso sokuthi umhlatshelo wawuyini ngaphakathi manje sizothola indawo yokukhonzela khona impela lapho ifika ngalelo gazi qaphelani igazi yeminyango lelikhuluma igama lalokho okwakuhamba okwakungaphakathi babe phakathi lapho indawo yethu yokukhonzela iwundlu yizwe siyakwazi lokho manje ivesi lesine qaphelani ungashiyi isinkwa ungashiyi lutho lomhlatshelo noma uthathe omunye unyaka kuya omunye bazama ukubuyela emuva bese bethi awu manje singabaluthela sifuna ukwenyukela lapha livalele nife onyakeni omaluthela ukubani isizalo onyakeni kaWesley livalele nife onyakeni kaWesley ukubani isizalo onyakeni omaphentekostiyal futhi livalele nife onyakeni omaphentekostiyal ningashiyi lutho kwalo kusele kushiseni ngomlilo ngoba kuzoshiswa njengohlanga ukolo onyuka uphuma kulo uhlanga ihlelo lizofanele lishiswe ngakho ungalethi ihlelo lakho liwelele emlezweni omusha leli yizwi manje ilokho okwadlela uhlanga lwalithwala kunjalo kodwa liwelela ngapha lwase lufake uhlanga lwalungumthwalo ihlelo kodwa izwi liyaqhubeka ngqo ya izwi liyaqhubeka ngqo manje thatha ivesi lesihlanu nelesithupha qaphelani hayi manje asithathe ivesi lesihlanu nelesithupha awunaki uhlaba iphasika phakathi kwanoma yiliphi lamasango inkosi unkulunkulu wakho akunika wona manje khumulani hayi kunoma yiliphi lamasango inkosi ivumela nibe nalamahlelo niyabo lamasango kepha endaweni eya kuyikhetha inkosi unkulunkulu kuba igama lakhe lihlale kuye lelo yisango okuyiyona ndawo kuphela hayi kunoma yiliphi lamasango kodwa unkulunkulu nesango wena uthi njalo ekuseni ngingena esangweni le-Methodist lelo yisonto njalo ekuseni ngihamba ngiyongena esangweni lekatolika awu inkosi idedela abantu bayo bangene baphume kulawo masango unkulunkulu unabantu ebandleni lekatolika ibandla lama-Methodist ibandla lama-Presbyterian onke ama-Pentecostal impela kodwa ninga awuyikhonzi inkosi kulelo sango niyabo kodwa inkosi inesango elithize uthumu inesango kepha endaweni inkosi unkulunkulu wakho khetha ukuba igama lakhe lihlale kuyo lapho uyakuhlaba iphasika kusihlwa uRebeka wamfumela nini uyisaka na u-Eliezeri wambiza nini ukuba abe ngumlobokazi na ngesikhathi sokudlwa kuyoba ngukukhanya cishe ngesikhathi sokuhlwa indlela yenkazimulweni impela niyoyifumana kuleyo ndlela yamanzi ngukukhanya namhlanje ngigcwaliswe egameni likajesu eliligugu bancane nabadala phendukani ezonweni zenu zonke umoya ongcwele impela uyongena phakathi izinkanyiso zakusihlwa sezifikile kuyiqiniso ukuthi uNkulunkulu noKristu bamunye lokho kwakungokuqala kwalo manje wahlala njalo ekukhanyeni komlobokazi niyabona ukuthi ngiqonde uthini na kungcono ngivale lapha ngiqale futhi kulobu busuku ngoba angifuni nishiye lokhu niyabo gawogqabo sekuyisikhathi sedina awu nginamanothi amaningi kakhulu abhale lapha ohe kukanjani ngalobu busuku lokho kungangcono na awu umani nifuna nje ukuzama ukuqhubeka kancane na kulungile asiqhubeke kancane ke sizosheshisa masinya impela kunjani lokho na manje ungene ukuphi awuyi kungena kunoma yiliphi isango inkosi unkulunkulu ekunike lona kepha esangweni inkosi eyakubeka igama layo ukuba lihlale khona ungangeni endlini yesango okungumnyango kunjalo na unkulunkulu uzobeka igama layo emnyango futhi awuyiku lelo yisango elingena endaweni yokukhonzela indawo engcwele awungeni lapho nomhlatshelo wakho kunoma yiliphi lalamasango kepha esangweni inkosi unkulunkulu alikhethela ukubeka igama lakhe kuyo niyabo manje ngabo kwenzile lokho na liphi lelo sango na uJohane ongcwele ishumi uJesu wathi ngiyisango umnyango ngingumnyango kuyo indlu kaNkulunkulu ngingumnyango kulo isango lezimvu hayi isango lezimbuzi isango lezimvu niyabo ngingumnyango kulo isango lezimvu umuntu ungena kulo mnyango aphele futhi manje sengingalibala isikhathi eside kulokho kodwa ukukonga isikhathi ungumnyango kulelo sango lezimvu manje sifuna ukuqaphela lapha amathunzi nezifanekiso ngempela zibonakala khona lapha kodwa uma ngithatha lelo khasi bengiyo uzokubamba isikhashana kulungile qaphelani lokhu kuletha kubona kuphelele uJesu Kristu ngokuba lonke iTestamente elidala lizifanekiso sakhe yonke imikhosi konke kukhonza naye yonke into futhi nginakho kulotshwe phansi lapha phansi kwalena umugqa wempala uyakuchaza ilapho bekungathatha khona isikhathi eside ngichaza ukuthi yonke le mikhosi kanjani ngisho nempuphu yomnikelo yayizifanekiso sikaKristu ake sithathe lowo owodwa nje ngesinye isikhathi kwakukhona isikole sasibizwa ngesikole sabefundisi noma isikole sabaprofethi baqeqesha bafundisa abaprofethi imfundo futhi kwakukhona owangoqobo umprofethi obizwe nguNkulunkulu ngesinye isikhathi owenyuka ukuba abavakashele awu babefuna ukukhombisa umprofethi omdala obumnene obumncane ngakho oyedwa wabo waphuma wayesecosha esikhulu isixheke salokho ayicabanga ukuthi kuguphizi kodwa kwakuyizintangazane ezinobuthi futhi wayezobaphakela bonke kulokho oh bangaki abangagcwala ingubo yasekholiji esibe nabo niyabo kunjalo babheka ukuthize niyabo banabagcwele ingubo be-Methodist abagcwele ingubo be-Baptist abagcwele ingubo be-Pentecostal kodwa niyabo bayisimilela sesibili uhlobo olungathenwe emthini niyabo hayi emvinini omkhulu bethela amalamula upapamuzi kanjalo njalo hayi ama-olintshi kodwa bezisho ukuthi bayisihlahla sokusa ama-olintshi qabelani futhi manje kulokhu ngenkathi u-Elijah efika ngakhona wayesebabuka wayesebona ukuthi kwakuyizintangazane zinobuthi ezazizobabulala bonke bathi maye sinokufa ebhodweni wathi nginikeni ngeshezana empupu wayesephonsa impupu kulo wathi manje sekulungile yidlali likufunayo yashintsha ukufa kwaba ngukuphila ngomnikelo wempuphu owanikwa uKristu wayengumnikelo wempuphu futhi umnikelo wempuphu ufanele ugaywe ngetshe lilikhulu elalenza konke okugagazekile kwempuphu kufane kukhombisa ukuthi nguye izalo namuhla naphakade uyinto efanayo yokufakwa ehlalweni lakho futhi lizophila izwi uKristu izwi zonke izifakiso zayo yonke into ithabenekele izinkwa zokubukwa yonke into isinkwa ikoshe sihleshuliweyo phansi kwepuleti sasingumzimba wakhe ohleshuliweyo amaJuda angakakwazi namanje ukuchaza ukuthi bakwenzelani nebo nazo zonke lezi izinto zazifanekisa yena manje ke yena ekubonakaleni siyabona manje onke amahlelo nezivumo kholo kushiywe ngemuva ngoba ungeli msulo izwi likaNkulunkulu elingaguqukiyo okuyisinkwa esingena mvubelo uJohane ongcwele okuqala kunjalo uyisinkwa singena mvubelo ngakho uma wenezela lokhu noma wenezela lokho imvubelo enezelwe kulezo esesivele sinikezwe nina ngokwasekuqaleni bukani lapha yini ebulala isintu namhlanje na bathatha futhi bapastelise izinto futhi uma niyipastelisa niyayibulala oh ibukeka kakhulu inhle impela okusanhlamvu upasteliwe izipesheli zokusanhlamvu zonke ezinye izincube zikakole phuma kokusanhlamvu okusanhlamvu okupasteliwe eziphakeme ezinkulu izinhlanga ezinde ezinhle nezikhwebe ezinkulukazi zibukeka zizinhle ngokuphindwe kabili kunesinye kodwa ngukufa isayensi ngisho nayo yakuthola lokho nebo ningakuxubanisi kuzonibulala manje lapha ake nginikhombise ngolunye usuku nganginisele izimbali ezithize egceni lami nenenekazi lali nezinye izimbali ezipasteliwe eyayise bhodweni elincane lapha noma isitshalo esincane eceleni kwendlu sifanele sizinisele lezo zinto okungenani kathathu ngeviki noma kane kungenjalo zizofa futhi lapho kwakuma isitshalo esingesasekuqaleni phandle egcekeni aligaze line lapho ezinyanga eziyisithupha nje komile uma lina emizuzwini eyishumi ungaphephetha uthuli kodwa lo mfo omncane lele phandle lapho nje emuhle kakhulu futhi yaqame kakhulu kunoma ebhasteliwe yayinjalo nawo onke amanzi susa lawo manzi kuyo iyova kodwa yayiwatholaphi amanzi ayona futhi enye into uzofanele uhambe njalo uzifutha njalo ngosuku noma ezimbili ukuvimbela izintwala kuzo uma bengakwenzi izintwala ziyoyidla ziyiqede ngakho insobonsobo kakhulu futhi ithembile kodwa kukontwala yofinyelela kule yasekuqaleni qhabo qhabo iyogaqela kuyo iye phezulu futhi igaqe isuke ihambe ingeyasekuqaleni niyabona ukuthi kupastela kwenzeni na leyo yinto efanayo ebandleni bazama ukuxubanisa ihlelo nezwi ukwenza bazama ukwenza izwi lisho okushiwo yihlelo futhi uma nenza lokho nizofanele nibafuthe futhi nibatotoze futhi nibanike izinkanyezi zegolide ukuba beze kusonto sikole nayo yonke enye into kunjalo uma wangokoqobo umkhristu ozelwe ngokusha ezalwa yizwi likankulunkulu uma ngelengele lowo ngu izintwala nezinto zezwa kumkhathazi ukhozi undiza ayothi gu akwedlule niyabo ujubalala kokwasezulwini niyabo yiqiniswa kukho lutho qaphelani manje sifanele siqonde ukuthi lapha ihlelo izivumo kholo nanoma yini enezelelwe yesinkwa esinemvubelo ngeke yaxubana nesinkwa esingenamvubelo ibhayibheli liyabikezela lapha esakramenteni ngokuya ekukhonzeni ukuthi akukho okungenamvubelo ongahamba nakho nonkulunkulu ayokwamukela wena uthi ngimethodist khona lapho uyafa ngingamapentekostali uyafa ngingokakristu kunjalo ufanele ume entweni ethize kunjalo ume entweni ethize uchurchili wake wathi wamisa iminwe emibili wathi sinokunqoba nengilandi yaba ngalokho bamkhola uchurchili futhi kukhona noma cha kulokhu ubusa umi ngena ethize yinye kuphela into ongayiphila futhi ume ngayo nalowo ngukristu izwi qiniso qaphelani akukho lutho ebhebhelini okufanekisa amahlelo kodwa ibhabhiloni nebhabhiloni yasungula ngunimrodi unimrodi wayebuka futhi wayenesikhetshelo sabesifazane phani labo esasifanele ukuba yizindlovukazi zakhe owayengumprofethikazi bacabanga ngishone ukuthi ubhalamu omdala uvela kuleso sigaba babe nezimpande nokunye nokunye babekhonza niyazi abaningi benu zifundiswa ezinkulu enifunda i-2 Babylons ka-hip hop kanjalo njalo nomlando webandla nokuthi benza kanjani futhi babe nabe sifazane ababenze lokhu babe sifazane uNkulunkulukazi nayo yonke into futhi kwakuyinkolo ephoqelelwe wonke umuntu lonke idolobha ngaseBabiloni laliphoqiwe ukuba lize eBabiloni ukuzokukhonza phansi kukanimrodi emboshongweni yabo kunjalo babephoqiwe ukuba bakwenze kuphikiswana ngakho ufika lapho-ke ukudideka futhi lokho impela ibandla eliyikho namhlanje uma ungawethamele usonto sikole uma ungakwenzi lokhu futhi badingeke bakuqashe ukuba wenze lokhu futhi wenze lokhu futhi wenze lokho awukho ndawo phandle lapho eChukson ilalele kulokhu kusa ngake ngamangala bengihlala njalo ngicindezela abantu hambani niye ebandleni akunandaba ukuthi niyaphi futhi ngibabonile abantu bethu ukuhosheleka emuva futhi beya ngapha ngase ngicabanga yindaba ngaya kwabanye babo usuku lokuqala ulapho bayosondela kuwa joyina ibandla lethu uma ngakwezu awemukelekile niyabo niyabo kuyinto ephoqiwe kuphoqelela phezu kwakho niyabo nalelo yibhabhiloni kodwa ukristu ungena ngokukhetha hhayi ngempoqo inhliziyo yakho ikudonsela phakathi nkulunkulu akalifakanga-ke igama lakhe ebhabhiloni ngokusondele manje angelifaka igama lakhe ebhabhiloni amabandla Oh, wona bafaka igama lakhe lapho kodwa yena kakwenzi neze qhabo mina ngithi awu manje mfoth ubranham ake nilinde hlalani ithule nje umzuzu ningicele ukuba ngihlale isikhathi esithe ukuba side kancane aniboni na manje qabelani bafaka igama lakhe lapho kodwa yena kazange manje wathi indawo engizohlangana nani kuye futhi ngebukele umhlatshelo wenu yilapho engikhetha ukubeka igama lami ngenani kulelisango lo mnyango engikhetha ukubeka kuwe igama lami yilapho eniza khona awu babeka leli yibandla likakristu uma kukhona noma yini eyiphutha kuleso simemezelo lashiya ngaphandle igama elilodwa umphiki konke lokho akufundisa baya kuphikisana nabo abafarisi besimanje kodwa sifanele sitshele lapho abeka khona igama lakhe ngokuba kulo yilona sango kuphela elihlinzekelo kuphela lakhe amen udumo bekisisani walibekaphi igama lakhe na endodaneni yakhe oh wena uthi manje awume kancane mfoth ubranham leyo kwakuyindodana hhayi ubaba indodana njalo ithatha igama likayise ezintweni zonke ngifika kulo mhlaba ngegama likabranham ngoba igama likababa wami kwakungubranham ujesu wathi ngeza ngegama likababa wami futhi aningemukelanga niyawufuna ubhalo kulokona ujohane ongcwele isihlanu amashumi amane nantathu niyabo ngeza ngegama likababa wami futhi aningemukelanga manje ke ubaba wabeka igama lakhe uqobo elingujesu endodaneni futhi indlela ingumnyango iyindlu iyilapho unkulunkulu akhetha ukubeka igama lakhe khona unkulunkulu akazange afake igama lakhe kimi akazange alifake ebandleni akazange yalifake kwi-methodist ibhaptisti ikatolika kodwa ulifake kukristu u-emmanuel okugcotshiweyo legama lisezwini ngoba uyizwe amen uyini ke na izwi elihunyishiwe lingukubonakaliswa kwegama likankulunkulu akumangalisi inyama legazi akukwembulelanga lokhu kodwa ubaba wami osezulwini ukwembulela lokhu ukuthi ngikubani futhi phezu kwaleli dala ngiyakulakha indawo yami yokukhonzela namasango ehayidese angeyizamazamise phansi amen obandla likankulunkulu eliphilayo yimali esisekelweni esigxilile kujesu kristu yedwa lingacula iculo kodwa umani ngeke kukristu izwi ungesincikazayo isihlabathi esimanqikanqika kodwa phezu kwaleli dwala ukristu izwi lami wakha umlezo wamaluthela futhi awuhlele wawukhula isenabelo sezinyawo waseke ekhulela engxenyeni yomlenze imethodist kanjalo njalo lapho akha khona ibandla lakhe phezu kwezi lakhe manje akasilo lonke unyawo noma loke ithanga ungumzimba futhi manje yingxenye evala phezulu nike naqaphela ezivivaneni na okungukuthi angishumayeli yona inkolo yesivivane manje kodwa iphepheni lokuqala elake laze lalotshwa ezibhakabhakeni izo likuqaphelile na kuqala ngentombi umfanekiso wokuqala emgamanqweni wezulu eliphezulu izodi yakhe umfanekiso wokugcina nguliyo ingonyama ufika kuqala ke ntombi ufika ngokulandelayo njengengonyama yesizwe sikaJuda ngaphambi nje kwalokho unyaka omdlavuza izinhlanzi eziphambene konke okunye kweminyaka ukuba besinesikhathi sokwedlula kukho okukuthi sinaso ethabanakele futhi izivivane ziyilezo zisekelo zikhuphuke ziye ziyofika ekamelweni lenkosi futhi ngaphambi nje kokuba uzithele odongweni lesikhombisa kunepulake lapho elincane lokwethulwa lapho isithunywa siphuma khona ukuba sikulethe enkosini isithunywa uJohane Mbhaphathizi owethula enkosini kodwa yitshe liyinhloko lenqatshwa futhi yabazi itshe leqebelengwane noma ngabe kuyini abazi ukuthi likuphi ngoba itshe lenqatshwa kodwa lelo tshe livala phezulu yonke into elikwenza kube izivivane ngeminyaka yebandla ezikhombisa phelele yenezela umusa yenezela lokhu yenezela lokhu kunezenezelo eziyisikhombisa esekugcina uKristu yenezela lokhu othandweni lakho lokuzwela yenezela umusa emseni wakho yenezela enye into ethize nenye into ethize kuzokufinyelela phezulu kuKristu yitshe liyinhloko futhi ngingumnyango manje indodana njalo iza ngegama likayise noma iyiphi indodana iza ngegama likayise lo Jesu wathi ngeza egameni likababa wami.
Then what is the name of the Father?
Manje ke yini igama likayise na? Yini igama lendodana na? Futhi wathi kusesikashana izwe lingabe lisangibona. Nokho nizongibona nini? Ya, uza ngesimo sikaMoya ongcwele. Lelo igama uJesu. Kwakungaleso sizathu babekhonza. Oh Jesu, niyabo? Niyabo? Uyise indodana noMoya ongcwele, inkosi uJesu Kristu. Lokho kuphela. Ngiza ngegama likaBaba wami. Futhi aningemukelanga. Manje kubulani. Wenezela futhi lapha futhi uyasexwayisa obuye uyofika ihlelo isivumo khona bayofika ngegama labo futhi niyobemukela anikungamukela mina ize liqinisekisiwe futhi lafakazisa phambweni njengoba wayeqinisile ngaleyo ngazi unjalo namhlanje ningakugeji lokho abantu ukuze sonke lesisizwe obuye uyofika ibadla futhi niyokukhola lokho ngoba nje ningenza noma ngayiphi indlela angikukuqinisekisa akakaze nanoma yisiphi isikhathi nini aqinisekise noma yini kunoma yiliphi ibandla ngaphandle komlayezo owanikezwayo okaluza ukulungisiswa uWesley kungceliswa Pentecostali kubuyiselwa kweziphiwo emva futhi bathi nje bangenza ihlelo ngalo kwafela lapho hlelani impala kodwa wathi ngiyokhetha indawo yokubeka igama lami negama lalinguJesu noJesu yizo uJohane ongcwele wokuqala kunjalo na yileyo indawo yokukhonzela kuKristu yizo ngiza ngegama likaBaba wami umprofethi wathi igama lakhe liyakuthiwa ngu-Imanueli lowo ngumathewu wokuqala 23 uma nifuna kubhala phansi lokho uJesu uJehova umsindisi manje ivesi esihlanu ikhombisa ukuthi ungumnyango njengamanje okuningi okunye okungubufakazi obungenakubonwa lelisango negama nendawo ingafakazela ukuthi kukhona indawo eyodwa kuphela uNkulunkulu ahlangana kuye loyomuntu ukuba akhonze futhi lapho nxa ekuKristu manje umbuzo ungukuthi singena kanjani kuye na manje lokhu kungancinza kancanyana nje kodwa niyazi njengokuthatha umuthi uma ungakugulisi awusizike lutho niyabo manje amaluthela ayefuna kungena ngendlela eyodwa ngokujoyina ibandla lamaluthela amaMethodist ayefuna kungena ngokumemeza amaPentecostali ayefuna kungena ngokukhuluma ngezilimi lokho kusalokho kungesikho niyabo qhabo lokho yiziphiwo nokunye nokunye kodwa abasekhona into bokuqala ishumi nambili ukuthi ngamoya munye umoya kaNkulunkulu ongumnikezi kuphila ezwini imbewu ukuqinisekisa leyo mbewu yaleyo nkathi yonyaka niyabo Nathi mbewu yonyaka wemathathisi lele lapho uthathe umoya ongcwele ukwenza leyo mbewu ize kuphileni nokumsulwa ukuhlambulula ibandla ngokungcweliswa. Luther akakushumayelanga lokho ngoba wayengakwazi. Amapentekostali ayefuna ukukhuluma ngezilimi kube ngokubuyisela kweziphiwo ngamunye ememezela. Yilokho-ke niyabo. Kodwa ngamoya munye thina sonke sipapathizwe sibe mzimba munye, nalowo mzimba ungumndeni, umndeni kaNkulunkulu. Naleyo yindlu kaNkulunkulu, lendlu kaNkulunkulu igama likaJesu Kristu, igama leNkosi likumbhoshongo namandla olungileyo ugijimela kuwo futhi balondeke. Manje uzongena kanjani ngesiqu na? Lizokwemukelwa kanjani ishako lakho ngokuthi likholelwa ngokukamfundisi mhlonishwa, udokotela mfundisi? Niyabo? Niyabo? Ungahle ube ngumfundisi mhlonishwa, udokotela umfundisi, kodwa igama lenkosi linguJesu Kristu. Niyabo? Ngikhethe ukubeka igama lami emnyango wendlu yokukhonza kwami ngokuba umndeni wami uyobuthela phakathi labo phansi kwegazi, njengoba kwakunjalo eGibhithe noma yini ngaphandle yafa. Futhi phakathi lapho akukho sinkwa esinevumelo, akukho ngxuba yahlelo kulo noma indlu yami. Abantwana bami abazalwa ezimbewaneni zokhala lwami, amen, uduma kuNkulunkulu, izimbewana zokhala lwami zikubo. Elami, ngifaka izwi lami kubo, ngiyakubaloba ezibhebheni zenhliziyo yabo. Lowo ngumndeni wami, umndeni womzimba likaJesu Kristu, umndeni. Nalo mnyango ngiyakungena ngawo, hayi Methodist, iBaptist noma iPentecostal, kodwa emnyango lapho engibeka khona igama lami. Akusiyo iMethodist igama likaNkulunkulu, alisilo iMethodist igama likaNkulunkulu, alisiyo iPentecostal igama likaNkulunkulu, alisiyo iBaptist igama likaNkulunkulu, alisilo iKatolika. Qhelani-ke eminyango, niyabo? 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 Kodwa endaweni engikhetha ukubeka igama lami, manje ayikho enye indawo ebhayibhelini enikeziwe lapho uNkulunkulu ake abeka khona igama lakhe kuphela kuJesu Kristu. Ngokuba uyindodana kaNkulunkulu, ithele igama likaNkulunkulu, negama likaNkulunkulu lobuntu, futhi alika like igama elinikeziwe phansi kwezulu elifanelwe ukusindisa ngalo. Angikhathali Methodist, Baptist, Presbyterian, amaKhatolicism kumbe noma yini ofuna kuyenza, kuphela ngegama likaJesu Kristu nabo wonke amadolo eyakukhothama khona nezilimi zonke ziyakuvuma kulo, yena yinkosi. Ungena kanjalo-ke lapho. Futhi uma nje ubaphathizwe emanzini ngokuyikho ngokuyikho, bese-ke uphika izwi khona-ke ungumlenjwane. Ukuzala kwakho kwakungaqondile, uzisho ukuthi wamkhola-ke futhi uyamphika. Bengingawuphika kanjani umndeni wami na? Kanti bengingamphika kanjani uCharles Branham ukuthi ungubaba wami na? Ukuhlala kwegazi emnyango kuyalikhombisa. Ukwenza kwami nokuqinisekiswa kwezwi kaNkulunkulu empilweni yami kukhombisa ukuthi ngabe ngingumntwana kaNkulunkulu yini noma cha. Manje nansi indawo kuphela kaNkulunkulu, niyayibona na? Indawo kuphela uNkulunkulu ayokwemukela umhlatshelo wakho, ngikhathala ukuthi uqotshwe kangakanani, ikuKristu. Futhi khumbula wena uthi, awu ngakhona ukuthi ngingene nami. Khumbula iBhayibheli lithi, wena uthi, awu iBhayibheli lathi, okholwa ukuthi uJesu Kristu indodana kaNkulunkulu usindisiwe uyakusindiswa. Ngiyakusho lokho, kodwa khumbula kulotshiwe futhi kulotshiwe. Akekho ngathi uJesu uKristu kuphela ngaye umoya ongcwele. Niyabo? Ungathi uthi unguye, kodwa akasuye aze umoya ongcwele umqobo lwakhe onikeza ukuphila ezwini akufakazise ngokuqinisekiswa ukuthi wena indodana kaNkulunkulu. Nokumbhalo, indawo engayikhetha ukubeka kuye igama lami awuyi kukhonza kunoma yiliphi elinye isango, kodwa esangweni engifaka kulo igama lami, khona-ke ngiyakunambukela nisemndenini wami. manje umndeni kaNkulunkulu ulalela inqubo kaBaba omndeni futhi uyinkosana yokuthula uNkulunkulu namandla uyise ngunaphakade futhi ombuso wakhe nokubusa akuyibakho ukuphela kuwo umbuso uyakuba semahlombe akhe naye ngumbusi inkosi uEmmanueli oqala ogcina inkosana yokuthula uNkulunkulu namandla uyise ngunaphakade bonke abantwana bakhe bayawalalela onke amazwe enqubeni ngoba bayingxenye yakhe sihlala ekhaya lethu njengoba uBrenham behlala uphila ekhaya lakho oJones njengoba kuhlala oJones futhi endlini kaNkulunkulu siphila ngezi likaNkulunkulu nawo onke aphuma emlekeni kaNkulunkulu futhi noma yikupha okunye ukukhwabanisa sikumlalela niyabo uyakudla isinkwa singenakubele wonke unyaka webandla njengoba ngininika lona kodwa ungazami ukubuyela buva bese ujovela lokho ngapha kuleli ngoba sekufike ohlangeni uyawuthatha amathabo nezinto ezishiyiwe zomhlatshelo futhi uzishise sekuphelile unyaka webandla ufile waqhubeka singomunye manje amen indawo engikhethayo ukufaka igama lami kuye oh hey kwabasekhona into bokuqala ishumi nambili qaphelani kwabase Efesu isine amashumi amathathu ningamdabukisi umoya ongcwele kaNkulunkulu enabeka uphawu ngaye kuze kube lusuku kube ivuselele landelayo na kuze kube lusuku lokuhlenga kwenu ningamdabukisi umoya ongcwele kaNkulunkulu enabeka uphawu ngaye kuze kube lusuku lokuhlenga kwenu maliqabelani asikusebenzise lokho esifundisweni sesompaa khona ke kungcono sihambe ngicabanga ukuthi ngiyabakhanda abantu yebo bukani lapha abantu besukuma futhi bekhaya niyabo ngakho banokupheka idina nomunye abafuna ukubonana naye bebengakulindele ukwehlela lapha ukuba balalele usuku lonke kulukuquni yabo kodwa bukani niyazi
ben
Beno bekufanele ngisebenze wena busizwa ngiyabonga mfowethu Ben ngiyakuthanda mfowethu Ben uma benazi ukuthi lo mfana uhluphekele thina kuleyo mpi udutshele waba yizo zonke izicucu futhi wakhunyiswa nayo yonke enye into ubenempilo yayo yonke into kodwa uNkulunkulu umbusisile uhlale ngokwethembeka umkakhe wamshiya wabaleka waphinde wagana futhi wathatha abantwana bakhe oh hey ngeke nje ngacabanga ngakho kodwa impeleni uNkulunkulu okubusise Ben lele khona manje ugcwele izincezu zenhlavu kambayi mbayi zicindezela imizwa yakhe nayo yonke enye into ngokuthi nizofanele nazi imuva lezinto niyabo uNkulunkulu ambusise lo mfana
yebo
enabekwa uphawu ngayo kuze kube lusuku lokuhlenga kwenu qaphelani manje lokhu kungahle kuncize nje kancanyana kodwa qaphelani ningaxabani nami kumlanje kwakuthi uIsrayeli angabheka kulowo mnyango nalelo kazi emnyango igama igazi ukuphila futhi wangena phansi kwalelo kazi abazange baphume futhi baze baphume eGibhithe
not the Holy Spirit of God
ningamdabukisa umoya ongcwele kaNkulunkulu eningena ngaye futhi ningabe nisaphuma kuze kube lusuku enihlengwa niphume ngalo niyabo niyazi iBhayibheli iqinisile njalo ufaka amazwi lapho nifanele nilibeke phandle lapho eliya khona ukulenza lenze sonke isithombe sokuhlengwa niyabo nebo ningamdabukisa umoya ongcwele kaNkulunkulu enabeka uphawu ngaye kuze kube ukuhlengwa kwenu nize lihlengwe libekwe uphawu phakathi lapho niphansi kwegazi anibe nisaphuma futhi manje ke niyini na indodana kaNkulunkulu emndenini kaNkulunkulu nibekwe uphawu ngomoya ongcwele udeveli ubengeke litshole ukuba ubezofanele ukuba nifile ingxenye yendoda yenu yendala ifile futhi nimbelwe nokuphila kwenu kufihlwe kuNkulunkulu ngoKristu futhi nibekwe uphawu ngomoya ongcwele nabo uzolethela kanjani na? Nizophuma kanjani na? Nilapho, uduma. Manje ngizokushiya lokho. Kwenele nje ukuze nizokwazi ukuthi ngikhuluma ngani. bese ke kuba ngokudaliwe kusha hayi ehlaleni kodwa ezweni ningokudaliweyo kwezwi ngoba itshelisisekelo labekwa phakathi kini ngaphambi kokusekela kwezwe namisela ngaphambili ukuba ngamadodana namadodakazi kankulunkulu naphezu kwalokhu kufika itshe phezu kwetshe unyakele ngamunye kuqinisekisa lelo zwi elikhuphukayo nje impela njengoba ujesu enze onyakeli wakhe ukungukuthi itshe elivala phezulu lakho konke kuye kwakulele yonke iminyaka kujesu kwakungumose kujesu kwakungudavide kujesu kwakungabaprofethi kunjalo na bukani ujosefa wathengiswa cishe impela ngezinhlamvu ezingamashumi amathathu zesiliva waphonswa phakathi kuthathwa ngokuthi ufile wakhishwa wahamba wayeseza ngakwesokudla sikafaro bukani ncamashi ujesu ujosefa wayekujesu futhi ngenkathi efika wayengukugcwala kwamakhosi yabaprofethi halleluya ubuNkulunkulu ngokomzimba babuphelele kuye ufikele kuhlenga lapho umlobokazi uphisa obuciko odlula konke uphisa obuciko odlula konke othi kusethale ukuthi uma ethi izinsuku zezimangaliso seledlule ayikho into enjengaleyo okhuluma ngazo suka emva kwami isathane niyabo niyabo uphisa obuciko odlula konke uma futhi ugadile ngesinye isikhathi itshe elivala phezulu liyobuya inhloko yakho konke kwabo futhi yemukele umlobokazi kuyoqoka kungukuthi wesifazane uthathwa endodeni ingxenye yendoda zonke izimbewana zokhalo zowesilisa kuko wesifazane okwenza wesifazane futhi leyo ndlela izulu kankulunkulu lisebandleni okwenza ibandla umlobokazi hayi hlelo lelo ngelikadevele wonke angibizi bona abantu phakathi lapha bangabantu abampofu abadukisiwe njengoba ujesu wathi impumputhe ehola impumputhe futhi wayengenakubabizela ngaphandle base bathi ngani uzala ngokuhlobonga ubala ukutshela ukuba uze laba na sifane siningi liphi ikholiji elikuqondayo na bali sinomose si wathi ukuba benimazi umose beniyawungazi isizathu umose wamloba ezincwadini zakhe ezini inkosi unkulunkulu wenu iyakuvusa umnikezeli wezwi umprofethi onjengami futhi ongayikumuzwa lowo mprofethi uyakunqunywa phakathi kwabantu iloko kuphele kukukho futhi uyini na izwi futhi liyini na ungashiyi lutho kwemvubelo kushiwe nje ungabeki imvubelo phakathi kwalo unganezeli noma yisiphi isivumo khona noma yiliphi ihlelo ngokuba konakele khona lapho umhlatshelo wakho usuphelile asishise manje masike impela ukuze nihambe niyokudla abelani manje-ke uyindodana kankulunkulu endlini kankulunkulu ingxenye yomnotho kankulunkulu kwabaseroma isishiyagalombili elokuqala manje-ke akusekho ukulahla kwaba kukristu jesu ngokuba bafile ezweni bayaphila kuye futhi baphila kulolu suku lwamanje benze izwi likankulunkulu awasebenzisile noma wawazi phakade ebeka amagama abo kule ncwadi yomlobokazi futhi uma amanzi amaningi efika phezu kwaleyo mbewu esenhliziyweni ayivusela kumlobokazi kakristu ohe nje kuphelele ngakho konke kuye yonke iminyaka bekungayoleyo ndlela amaluthela phansi kokulungisiswa izinyawo wakuphakamisa kanjalo uwesley phansi kokungcweliswa amaphentekostali phansi kwezingalo imisebenzi nezenzo kanjalo njalo kwaba abakacalvin noma kwaba abaka-Armenian baba ngabomthetho kodwa manje sifika enhlokweni itshe lokuvala phezulu umusa umusa itshe lokuvala phezulu lwamemeza itshe liyinhloko limemezani umusa umusa sedlulile ekufeni nasezivumokholweni sangena ezwini eliphilayo likankulunkulu ophilayo icebo kuphela elihlinzekelwe likankulunkulu lonyaka wakhe amadodana akhe onyakeni wezwi aphiliswa ngumoya njengenhlansi ilayithwa yinto ethize ukuyenze iphile futhi ahlezi manje ezindaweni zasezulwini enkathini yamanje asevele ephila futhi athobela zonke izithembiso ezwini manje-ke kwenzani lokho na wena uyingxenye yembewana yokhalelo kankulunkulu ingxenye yezwi amanye amadoda ingxenye yezwi kankulunkulu ehlezi ndawonye abonakalisa wonke umzimba kakristu ngoba akukho mvubelo phakathi kwenu Niyabona ukuthi ukhuluma ngani futhi uBrana? Kungeke uvubelo phakathi kwethu izinje kuphela nihleza ezindaweni zasezulwini eminyango lapho abeke khona igama lakhe uKristu Jesu. Kungeke uvubelo phakathi kwenu lokho kuletha konke kokugcwala kobuNkulunkulu ngokomzimba phakathi kwenu. Baba ngeke kwenze enyakeni kaLuda, baba ngeke kwenze enyakeni kaWesley, baba ngeke kwenze enyakeni kaMapentecostal. Kodwa ngosuku lapho indoda leyo muntu iyobonakaliswa khona yembulwe yabuyisa ibandla lawa ndawonye nobuNkulunkulu bonke bukaNkulunkulu phakathi kwabantu bakhe ekhombisa izibonakaliso ezibonakalayo ezifanayo ezibonakalisa yena uqobo njengoba enze kuqaleni ngenkathi ebonakaliswa emhlabeni ngesimo somprofethi uNkulunkulu wo udumo. Kwethenjiswa ngomalakwesini, kwethenjiswa yiyo yonke imibhalo. Nikhonza phi na? Endlini kaNkulunkulu, sihlezi inkathi yamanje. Manje ngokushesha sibheke ngokushesha ngempela nje manje, bese ke siqhubeka cishe emizuzwini eyishumi, sizobe sesihambile inkosi Thanda. Manje asibuke kwabanye ophiliselwe kulendlu kaNkulunkulu ngonyaka wabo. Enoch emizuzwini eyishumi sizohamba uma ningebekezela kade kangako nje. Bukani, u-Enoch wayeyizwi likaNkulunkulu eliphilayo lonyaka wakhe. Wayengumprofethi. Umprofethi ungumbonakalisi kaNkulunkulu. Bangako kwaziyo lokho na? Umbonakalisi akazibonisi yena uqobo. Umbonakalisi akasikho ukubonisa. Kuzofanele kube nento ethize eshayeka kubonakalisi. Mbonakalisi ukwenza kubonise. Ngakho umprofethi uyisitsha sikaNkulunkulu esikhethiweyo esingenakubonisa lutho nhlobo, kodwa usemgqeni oqonde ngqona lokho kubonisa. UNkulunkulu ukubonisa umfanekiso kaKristu. Izwi, niyabo, akukho okunye kungakwenza. Wena ungumbonakalisi. Yingalesi sizathu umprofethi wadingeka adle incwadi. Yingalesi sizathu wadingeka adle incwadi egoqwayo. Wayefanele abonise lelozi lalonyana. Niyakuthola na? Qaphelani, uEnoch umbonakalisi kaNkulunkulu ophelele ngezifanekiso. Ngenkathi uNkulunkulu eseqedile, eqedile ngaye, wavele wamthabatha nje wamenyusa. Izakhi mshini ezibonisile ziba yizihambisi mshini ngomoya wayesemenyusa. Kuyafana ngezinsuku zika-Elija. U-Elija ngisho nasemathanjeni akhe lapho lokho kubonisa umbonakalisi kaNkulunkulu emzimbeni wakhe ebonakalise izwi likaNkulunkulu. Babeka indoda efile phezu kwawo wathi kamu waphila futhi. Siyinyama nethambo lakhe, inqobo nje uma singumlobokazi kaKristu. Niyakukholwa lokho na? Kulungile. Wasifela futhi safa ngisho uqobo futhi simbele egameni lakhe ukuthi asiseyikubuye sibe ngabezwe kodwa kuye ongukuthi kokubili umndeni ezulwini wethiwa ngoJesu Kristu. Lokho ngabase Efesu bokuqala amashumi amabili naye. Ngokuba kokubili izulu emndeni ezulwini wethiwe ngani umndeni ezulwini na ngoJesu? Kwathiwe ngani umndeni emhlabeni na? Awu leyo yithi kaNkulunkulu lapho ikazi likhona kunjalo na? Lawo ngumnyango, lelo yisango, leyo yindawo abeke kuyo igama lakhe. Nezilaba yinyama futhi laka phakathi kwethu yizi libonisa futhi liqamuka unyaka eliphila kuwo. Iloko eyikho, iloko uMose eyikho, iloko uJakobe yiko inoko bonke abanye ababeyiko beqhamuka lelozi likaNkulunkulu. Umbonakalisa uNkulunkulu embonisa yena uqobo futhi ufika kulowo mfanekiso ophelele kaNkulunkulu uJesu Kristu. Uphiswa umculo odlula konke kaNkulunkulu washa ukuze abathathe bonke abanye babe ngumlobokazi obekungababonakalisi. UMose wayekuyo, uJoshua wayekuyo, futhi uma ukuye wawukuye ngaphambi kokusekela kwezwe umndeni kaNkulunkulu. Wahlupheka naye, wafa naye, waya esiphambanweni naye, wavuka naye, futhi manje usalokhu naye, uhlezi ezindaweni zasezulwini ubonisa umlayezo wonyaka ezweni, ukukhanya kwezwe. Nikukhanya kwezwe, kodwa uma kufihla kwebhasikidi wesitsha sobuhlelo, bazokubona kanjani na? ngamasiko enu kwenza izo kukhanya ngokuzama ninaba amahlelo nizaba kuvimba ukukhanya kusuke ebandleleni aniyikungena kanjalo anikubavumela amen. Asibe nje hey nginokuningi kakhulu lapha bese singaqhubeka oh hey sinemizuzu emihlanu niyabona ukuthi kubani umnyango la walibeka uNkulunkulu igama lakhe la uJesu. Ungena kanjani egameni lakhe na? Ungena kanjani lapho na? Ukubhabhathizelwa phakathi lapho. Kanjani na? Ngamanzi na? Ngomoya. Yinye inkosi. Yinye inkolo. Munye umbhabhathizo. Lowo ngumbhabhathizo kamoya ongcwele. Umbhabhathizo wamanzi ukufaka nje ehlanganyeleni nabantu ukuthi uqondile ukuthi wemukele uKristu. Lelo yiqiniso. Kodwa ngumbhabhathizo kamoya. Ngiyalibiza igama likaJesu phezu kwakho futhi ngikubhabhathize lokho akukwenzi kube njalo. Kodwa uma lowo moya ongcwele ukenge mpela wa izwi yangakwaqobo lingena kuwe izwi uJesu. Manje ke mfowethu umleza useyona-ke imfihlo kuwe manje-ke uyawazi mfowethu usukhanyiswe wonke phambi kwakho. Haleluya, adunyise uNkulunkulu. Amen. Ngiyamthanda. Ngiyamthanda ngoba wangithanda kuqala wangithengelenze uNkulunkulu othandekayo ngikhulekela ukuthi uzophilisa laba bantu iNkosi futhi wenze ngamunye wabo asinde egameni likaJesu Kristu. Amen. Oh uthando, oh selokhu ngokukholwa ngabona lowo mfudlana amanxeba akho agobhozayo ahlinzekela kulowo phisi wobuciko odlula konke. Uthando oluyisihlengo selube yindikimba yami. Ungakwenza kanjani? uNkulunkulu uthando othandayo ungokaNkulunkulu olobuNkulunkulu uthando olungcwele, hayi uthando olungcolile, oluhlanzekile, olumsulwa, uthando olungcwele, uthando lukaNkulunkulu. Izwi imithetho yakho ngiyifihlile enhliziyweni yami ukuba ngingoni kuwe. Oh he, lo David ekhala kakhulu, akamangalisi na? Animthandi na? Kanje kukhona indlela emsulwa, indlela engcwele, indawo yokuhlangana kuphela uNkulunkulu ayohlangana nawe kuyo, hayi ngoba wena uthi uNkulunkulu manje ngiyimethodi selungileyo, ngiyibhaptisti elungileyo, ngiyipentekostali elungileyo, qabo ngenxa yokuthi ukuJesu izwi ingxenye yezwi ebonakaliswa namhlanje umlezo walusu hayo kalula okaWesley owepentekostali, kodwa uJesu wakho ukubonisa osekwenyuke kwangena kulokho, ungeke wabuyela kulokho. Lokho kungukwenezela imvubelo esinkweni sakho esingcwele ukuthi umuntu uya kuphila ngawo onke amazwi aphuma emlekeni kaNkulunkulu ngesikhathi salo senkathi yonyaka. Oh woza Nkosi, litshe liyinhloko enkulu. Buka kulelenga leya uthuli lalawo maluthelo afa emuva ngaleya phansi kobufela ukholo. Buka lawo eMethodist lawo maPentecostal kanjalo njalo ikhuphuka manje lobo bunzima bangempela obuphumayo. Nina ma Assemblies of God nahamba futhi nahlela ngenkathi yona impela into uNkulunkulu anikhipha kuyo, nabuyela emuva ngqo njenge ngulube kuzibhixeni kwayo. Nina oneness ehlangene endala iJC ye Pentecostal Assemblies of Jesus Christ eyodwa yamakhaladi futhi nazehlukanisa ngenxa yokwehlukana. Nina enenza lokho waseke uzohlanganisa wena uqobo futhi nikubiza ngabahlangene nasekeni hlela nase niqophisana kuma-assemblies njengenje ibuyele ebuhlanzweni bayo. Uma ubuhlanze benze nje igule endaweni yokuqala akuyi kuyenza igule futhi na? Shintsha ukudla kwakho kwemihla yonke usuka ehlelweni lakho kuya ezwini futhi uhlele noKristu. Ngiyakudabukela. Ngino baba laphaya, ngino baba laphaya, ngino baba laphaya, kolunye oko ngolunye usuku olubalele ngiyohamba futhi ngimbone, ngolunye usuku olubalele Hamba futhi ngimbone ngolunyusuko lokubalela ngiyohamba futhi ngimbone kolunye ugu olowa kuyikuba kumhlangano ojabulisayo lowo kuyikuba izwi liyayizwini imhlangano labo mlobokazi enyuka izwi ngezwi kumhlangano ojabulisayo kolunye ugu Oh, lolo suku lubalele lungaba kusasa. Lolo suku lubalele lungaba kusasa. Lolo suku lubalele lungaba kusasa. Golunye uku. Wena uthi uqondela ku-40 Branham na yebo mnumzane ukathi luthelala lowo nyaka baka West ibonyaka wawo amaPentecostali yonyaka wawo abeqiniso hayi amamhlele amaPentecostali lo owenezela imvubelo ihlelo labo bafa kodwa lelizwi leqiniso liyaqhubeka yabo njengoba nje uJesu athi ngalelo suku niyakukwazi ukuthi ngikubaba nobaba ukini nami ngigini nani nigimi yizwi konke olowa kuyikuba ngojabulisayo mhla lapho amadodana akhe ebuthela esangweni lakhe mhlangano ojabulisayo lowa kuyikuba ngumhlangano ojabulisayo kolunye ugu manje bandla siyafundisa manje kodwa khumbulani uma nisuka lapha qalani ukusukana iphume ekukhobeni manje niyongena ohlamvini kodwa lalala ebukhweleni bendodana nikenezele ngikushilo niyasusiye ngikushilo ngoba ngikhuluma iqiniso ngokunilazi kwami njengoba ubaba enginikile niyabo ningenezeli kulo shonini nje engikushilo into yakho ingukuthi tsholani abantu nje ukuba beze bafule inkosi uJesu bese kuthi ke nina uqobolweni nilale ngqo ebukholeni bakhe nje yenzani uthando kuye Oh Nkosi Jesu ndodana kaNkulunkulu ngiyakuthanda thambisa inhliziyo yami Nkosi susa konke kungamanyala nothandolweze futhi ngivumele ngiphile ngokungcwele kulelizwe lamanje phambi kwakho Singa khotabisa makhanda ethu ngomkhuleko manje ake sibone ngabe sinayo umuntu okhethelwe ukusikhipha ngomkhuleko la kube njalo ngizokwenza ke hloniphani ngempela
We thank you that we have had our
uNkulunkulu othandekayo siyakubonga ukuthi sibe nakho ukudla kwethu kwemihla yonke kokomoya siyakubonga Nkosi ukuthi isakhamzimba sezi sikhulisa madodana kaNkulunkulu alithikamezi kunoma yilubo olunye uhlobo lwesimilo kuphela emadodana nene madodakazi kaNkulunkulu ngakho siyakubonga ngalo futhi siyakhuleka uNkulunkulu ukuthi sizozuza lapho ngakho ukuthi asizukubonga kuphela siyakubonga ngalo kodwa kwangathi singasebenzisa amandla ukuzama ukungothando bonisa abantu ukuba bakholwe kuNkulunkulu wethu ophiyezayo izoni yabesifazane yabesilisa abafana amantombazane kulonyaka Sibona Nkosi ukuthi izimo zengqondo unyaka onovalo abantu abaphila kuwo ubaqhubele kuphumeni emqondweni wabo ukugcwalisa ncamashiyo kwashiyo ngumbhalo futhi kwathembisa izinto ezisabekayo ezinkulu ziyofika phezulu komhlaba njengezikhonyane kuhambela besifazana abagunda izinwele zabo bayoba nezinwele zinde njengowesifazane Nezinto ezibonakala zesabeka kakhulu abayokwazi ukuzibona Nkosi kulezo zengqondo izimo eziphambukile abakuzo bese ke bekhala emadwaleni nasezintabeni abesifazane abayoba ngumama ezinjeni namakati futhi bangakhulisi bantwana ukuhlonipha wena lapho owabapha abantwana futhi babakhulelwa babadedele emgwaqeni ukuba benze njengoba befuna Akumangalisi wena wathi Nkosi ngenkathi uze siphambanweni khona ke bayoqala ukukhala emadwaleni nasezintabeni ukuba ziwele phezu kwabo sibona zonke ezinye izinto zikhuphukela ngqo kulesi sikhathi sibona umbhalo uqinisekiswa ufakazelwa futhi njengoba sibona nje lokho Nkosi wena ngamehlo ethu uqobo ubonakaliswa ngolunye usuku kuyoba khona uhlwitho futhi siyokubona ukubonakaliswa kwalelozwi ngokuba indodana yomuntu futhi uyakuza ngamafa enkazimulo nezingelosi zayo ezingcwele kanye nayo futhi siyohlithwa ukuba sihlangabeze emoyeni kuyoba ke siyezwa ngalo manje ngaleyo nkathi siyolubona ngamehlo ethu uqobo kangathi singafunyana sikuye Nkosi indawo ehlinzekelwe kuphela futhi ungumhlatshelo siyamletha isizwe ngaye uJesu Kristu endlini kaNkulunkulu ngombhaphathizo kwamoya ongcwele ngegama likaJesu Kristu futhi lapho umhlatshelo wethu uyemukelwa futhi singeniswa emndenini ngoba nokho siduka phandle ezweni sagcotshelwa ukuba ngamadodana namadodakazi kaNkulunkulu ngaphambi kokusekelwa kwezwe siyakubonga ngalokho baba oh bengingake kwenze kanjani noma ubani afulathele into enjengaleyo ngenkathi befumene iqiniso ukuthi uNkulunkulu ubaqokile ezweni na kwaba nezigidi ezalahleka ngosuku engasindiswa ngalo Oh undelfayo ngingake ngikubonge kanjani na ingake ithobe kanjani inhliziyo yami ngokwenele phambi kwakho na ngisize uNkulunkulu othandekayo kuba ngiphile ngokwethembeka siza abantu bami ukuba baphile ngokwethembeka ngiyabakhulekela Nkosi bonke ukuthi uzobasiza uNkulunkulu ngandlela thize angingingeke ngazi ukuthi kanjani angazi kanjani ukuthi nje ngicela kanjani Nkosi futhi mhlawumbe angiceli ngisho lokho ngendlela efanele kodwa wena thethelela ukungazi kwami Nkosi futhi nje ubuke inhliziyo yami Ngikholelwa ukuthi kungabikho namunye wabo ozolahleka kungabikho namunye wabo baba ngiyababiza bonke ngenzela wena egameni lika Jesu Christu amen Ngiyamthanda futhi uma nimthanda niyathandana xhalanani